The sermon, God is His Own Interpreter, by Brother William Marion Branham, was delivered on Wednesday evening, February 5, 1964, at Kent County Fairgrounds in Bakersfield, California, USA. Litea oyu, Nzambe azali mulimboli na ye moko. Itea maki na ndeko na biso William Marion Branham, mokolo ya musalami sato na mpokwa. Sanza ya mibale, mokolo ya misato na Kent County Fairgrounds na Bakersfield, California, USA, na Amerika.
Our Heavenly Father, a word from you would mean more than all man at any time could do or say, because people are waiting to see you.
Tata na biso na likolo, liloba moko kouta na yo ezali na motuya koleka nyonso oyo bato bakoki kosala to koloba na tango nyonso po ete bato bazali kozela ete bamona yo.
And we thank thee because that there is those who are under expectation. They are looking for something to happen.
Beto tondi yo, po ete bato mosusu bazali kozela na mitema lukuluku. Bazali kozela ete likambo moko esalam.
And when the people are thirsting for something, the deep calling to the deep, there must be a deep to respond to that call. Yes.
Petango bato bazali na posa ya eloko moko boyi. Wana bozindo ezali kubenga bozindo. Esengeli bozindo moko ezala pona koyanola mbela yango.
And that's why we're here tonight, because it was upon these ministers' hearts and the people.
Yango nde tina toyeli awa na mpokwa oyo. Pamba te ezalaki na mitema na batei oyo pe ya bato.
The call is together to ask you for favors and blessings.
Pona kosangisa biso pe kosenga yo ngolupe mapamboli.
Believing that you will heal the sick and save the lost and will make manifest your word.
Nakondima ete okubikisa babeli pe okubikisa baoyi babungi pe okomonisa iloba na yo polele.
And we pray, Heavenly Father, that you'll grant this to us as we humbly wait upon you, night after night.
Pe tozali kobondela. Tata na likolo ete upesa biso yango wana tozali kolika epai na yo na kumikitisa pokwa na pokwa.
May there be such a pouring of the Holy Spirit, and may every person be blind to anything else around them except God.
Tika ete molimo santo esopa na penza, pe tika ete bato nyonso bazipa mamiso na makambo mosusu zonga zonga na bango bamona bobele Nzambe.
May there be such a great cry go out among the people thirsting for God.
Tika ete bato babelela na mungongo makasi wana ezali bango na posa na Nzambe.
There will come a revival throughout the country here, and every church will be packed full of people, sinners, crying out for God to have mercy.
Kino ete kulamuka esalema na ekolo oyo mubimba pe lingomba moko na moko etonda meke na bato basumuki baluka Nzambe na mai na miso ete ayokela bango mawa.
And the Holy Spirit healing the sick, making the lame to walk, and raising up the dead.
Pe molimo santo abikisa babeli atambwisa batengumi asekwisa bakufi pe.
Granting these things has been promised in thy word.
Apesa makambo yo ilakamaki kati na iloba na yo.
Come, Lord Jesus, and fulfill thy promise.
Yaka kolo Yesu pe kokisa ilaka na yo.
Come to us tonight.
Yaka ipai na biso na pokwa oyo.
We believe that you are the same yesterday, today, and forever. That your promises cannot fail.
Tondimi ete ozali motindo moko lobi lelo pelibela ete bilaka na yo ekoki kokweya te.
Both heavens and earth will fail, but your word will not fail.
Likolo nanse ekoleka. Kasi liloba na yo ekoleka te.
May our understanding be open.
Tikaite lisoso lina biso efungwama.
May the Holy Spirit come and lay the fallow ground.
Tikaite molimo santo aya kubongisa mabele.
May our understanding be open to the Spirit and power of God tonight.
Tikaite lisoso lina biso efungwama na oyo etali molimo pe nguya na Nzambe na pokwa oyo.
That he might manifest his promised words through us.
Ete akoka kumonisa polele maloba na ye ya elaka na nzela na biso.
Or we ask it in Jesus' name, amen.
Pambate to sengi yango na kombo na Yesu, amen.
Now tonight, you who watch the text, let's turn in the Bible to the book of 2 Peter and begin with the 15th verse.
Sikawa na pokwa oyo. Pona bino ba oyo bozali kolanda botangi. Toka mata Biblia na mokanda ya mibale ya Petelo. Pe to banda na molongo ya zomi na mitano.
Just for a way of speaking of the scripture for a few moments.
Bobele pona kozwa nzela ya kolobali kolo na makomi pona mwantango moke.
Moreover, I will endeavor that you may be able after my decease to have these things always in remembrance.
Nakomeka na etingia ete tango nyoso sima na kolongwa na ngai buku kakukanisa makambo oyo lisusu.
For we have not followed cunningly devices, fables, when we made known unto you the power and the coming of the Lord Jesus Christ.
Zambi wana yebisaki biso bino pona nguya ya komwana na nkolo Yesu Kristo tubilaki masese na miango na mayele te.
But were eyewitnesses of his majesty.
Kasi lokola esili biso komona kembo na ye monene na miso na biso penza.
I love that.
Na sepeli na yango.
Eyewitnesses. Not some fable. We are a witness of what we're talking about.
Komona na miso, na biso penza, lisese moko boyete, tomoni na miso, na biso penza, makambo oyo tozali koloba.
For he received from God the Father honor and glory.
Poete azui lokumu pe kembo na maboko na Nzambe Tata.
And there came such a voice to him from the excellent glory.
Pe mongongo ebimi po na ye na kembo monene monene te.
This is my beloved son in whom I am well pleased.
Oyo mwana na ngai mulingami na kosepelaka na ye mingi.
And this voice which came from heaven we heard when we were with him in the holy mount.
Biso toyokaki mongongo yango kobima na likolo. Wana ezalaki biso na ye kuna na ngumba na bule.
We have also a more sure word of prophecy, whereunto ye may do well that you take heed.
Tozali kolendisa liloba lisokolami na makasi na koleka bokoki kosala malamu kotia motema na bino na yango.
As unto a light that shineth in dark place until the day dawn and the day star arise in your hearts.
Lokola na mwinda oyo ezali kopelana esika na molili mabe kino ekotana ntongo pe monzoto ya tongo ekobima na mitema na bino.
Knowing this first that no prophecy of the scripture is of any private interpretation.
Boyeba liboso na nyonso ete mokote na bisakweli na makomi ebimaki na makanisi na bato penza.
For the prophecy came not in old times by the will of man.
Po esakweli mokote ebimaki kalakala na mokano na moto.
But holy man of God spake as they were moved by the Holy Ghost.
Kasi moto auti na nzambe, balobi wana ezalaki bango kopusama na Molimo Mosantu.
May the Lord add his blessings to the reading of his word.
Tika ete nkolo abakisa mapamboli na ye na botangi ya iloba na ye.
Now, I'm going to take this for a subject. God is his own interpreter.
Sikawa, na kukamata oyo lokola moto na liteya. Nzambe azali molimboli na ye moko.
We are living in a day of confusion. We're living in a day that when men and women hardly know what to do, everything seems to be in a turmoil.
Tuzali kobika na tango moko ya mobulu. Tuzali kobika na tango yo basi pe bibali. Bazali peza koyeba te eloko nini basala. Makambo nyonso ezali kumona na lokola ezali kati na yiki yiki.
Everything, it seems to be there's so many different ways to look.
Makambo nyonso ezali kumona na lokola ete banzela ya kolanda ezali mingi penza.
That's Satan to do that.
Kosala bongo ezali Satan.
Now God cannot judge a people righteously or right unless there be some standard that he has to judge them by.
Kati nzambe akokite kosambisa bato na bosembo na ndenge elongo bani bobele soko emekeli moko ezali oyo asengeli kosambisa bango na yango.
And the Bible says that he'll judge all men by Jesus Christ. And Jesus Christ is the Word.
Pe Biblia elobi ete akosambisa bato nyonso na nzela na Yesu Kristo. Pe Yesu Kristo azali liloba.
St. John, the first chapter, said, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God, and the Word was made flesh and dwelt among us.
Na mukana na Yohane, mukapo ya liboso ilobami na ibandeli liloba azalaki pe liloba azalaki mboka na nzambe liloba azalaki nzambe liloba akomi mosuni pe afandi kati na biso.
Now all we are today is the display of his attributes.
Sikawa nyonso oyo tuzali lelo ezali kotalisa na makoki na ye.
In God first he was not even God. God, we just call him the Eternal One.
Yambo, nzambe, azalaki kutwa ta nzambe te, nzambe, tukukaki bobele kubenga ye o naseko.
He wasn't God because the word English word God means object of worship, and there was nothing to worship him.
Azalaki nzambe te, pamba te liloba oyo na ngelesa nzambe. Ilimbola mi eloko ya kokumba mela, kasi eloko moko ezalaki te pola kokumba mela ye.
So he was the Eternal One, the main fountain of all intelligence.
Boye azalaki oyo na seku, liziba na yambo, ya mayele nyonso.
And in this fountain of all intelligence, there was not an atom, molecule, or nothing, light. Nowhere, star, moon, nothing else.
Pekati na liziba oyo ya mayele nyonso, na ino atomi moko te ezalaki, to molekile te, to eloko moko te, to pole epai moko te, monzoto te, sanza te, eloko mosusu te.
God, what we know is God, the great spirit that was eternal, never did begin, never did end. He was there.
Nzambe, bisoto yebi ete azali nzambe, mulimo monene oyo, azalaki seko, abanda soki mokete, akosuka soki mokete, azalaki.
And in him was attributes.
Pekati na ye, makoki ezalaka.
His attributes to be God, then his attributes to be a father, attributes to be a son, attributes to be a savior, attributes to be a healer.
Ezalaka makoki ya kozala nzambe. Nasima makoki na ye ya kozala tata. Makoki ya kozala mwana. Makoki ya kozala mobikisi. Makoki ya kozala mobikisi na nzoto.
All these attributes was in him.
Makokyo yo nyonso izalaka kati na ye.
And now he these things that has unfolded since then are just his attributes being made manifest.
Pesika wa ye. Makambo nyonso ezali kofungwa mauta tango yango ezali bobele makoki na ye oyo ezali komimunisa.
What I mean attributes was his thoughts. And a word is a thought expressed.
Oyo nali koloba makoki ezali nde makanisi na ye. Pe liloba ezali nde likanisi oyo elobami.
And then that was in his thinking. And when he said, let there be, and there was. Let there be, and there was.
Pe na tango wana ezalaki kati na makanisi na ye. Pe tango alobaki, tika ete eloko boyezala, pe ezalaki. Tika ete eloko boyezala, pe ezalaki.
And now remember, you Christians were his thoughts before there was a world.
Pe sika wabomi kanisela. Bino ba Kristo, bozalaki makanisi na ye liboso ete mokili ezala.
And you are the manifestation of his thinking before there even was a world. You were in Christ. Amen.
Amen.
In God, in the beginning.
Pe bozali bomonisami ya makanisi na ye liboso ete ata mokili ezala. Bino bozalaka kati na Kristo. Amen. Kati na Nzambe na ibandeli.
That makes you then, you see, his subjects.
Boye Nzambe, esili ete bozali batu, asali ete bozali batu na ye, bomoni?
And the whole thing is God himself materializing himself, tangible, so he could be handled, seen, and so forth.
Pe nyonso wana, ezali de Nzambe ye moko, komi bimisa ye moko polele ete, akoka kusimbama komona na pe bongo na bongo.
And that's what God is, the whole thing.
Pe yangonde Nzambe azali nyonso wana.
Then people say the interpretation.
Nansi mabato balobi ndimbola.
I was speaking here not long ago in a meeting. A man said to me, he said, Brother Branham, you have the wrong interpretation. You don't interpret that right.
Eleki ntango mulaite nazalaki kote awa kati na liyanga ni moko. Mobali moko alobi na ngai alobi ndeko Branham. Ozali na ndimbola ya mabe. Ozali kolimbola yango malamu te.
Now we hear they go to Methodists and they say the Baptists don't interpret right.
Sikawa, toyoka. Bakendeke epai na ba Baptiste. Pe balobaka ba Baptiste balimbola ka malamu. Balimbola kamalamu te.
The Baptists say the Pentecostals don't.
Ba Baptiste balobaka ba Pentecostiste balimbola kamalamu te.
The Pentecostal says that the oneness don't.
Ba Pentecostiste balobaka ba unité balimbola kamalamu te.
The oneness says the assemblies don't, and each one says the other one don't.
Ba unité balobaka ba assemblée balimbola kamalamu te pe moko na moko azakoloba oyo mususu alimbola kamalamu te.
God is his own interpreter. He don't need anybody to interpret for him. He does his own interpreting.
Nzambe azali molimboli na ye moko. Asengeli na moto moko te po na kolimbola kolimbolela ye. Asala ka mosala ya kolimbola ye moko.
Who is the man that can interpret God? God is his own interpreter.
Moto yango nani oyo akoki kolimbola Nzambe? Nzambe azali molimboli na ye moko.
Now, Peter speaking here, we find out that in the beginning, when God said, let there be light, and there was light. That's interpretation to it.
Sika wa ndenge Petrilo azali kolobawa. Tumoni ete na ibandeli, tangu Nzambe alobaki, tika ete pole ezala. Pe, pole ezala ki? Yangonde ndimbola na yangu.
When God said anything and it was manifested, then that's God's interpretation that his word's right. See?
Tango Nzambe alubili kambope ekokisami. Na tango wana, yangonde ndimbola ya Nzambe kutalisa ete liloba na ye ezali solo. Bomoni?
When he said, let there be light, that was in his thinking first, before there was such a thing as light.
Tango alubi, tika ete poli ezala, yango ezala ki yambo kati la makanisi na ye liboso ete eloko loko la pole ezala.
When he said, let there be light, light sprung into the skies. That's the interpretation.
Tango alubaki, tika ete poli ezala, pole e punjwaki na likolo, yango nde ndimbola na yango.
Nobody has to interpret that, for God said so, and there it was.
Muto moko te asengeli kolimbola yango, pamba te nzambe alobaki bongo pe esalamaki.
When God speaks and it's manifested, that's the interpretation of His word.
Tango nzambe alobi pe emonisami polele, yango nde ndimbola yaliloba na ye.
Why can't man see that? Why don't people see that?
Pona nini bato? Bazali kokoka komona yango te. Pona nini bato? Bazali komona yango te.
God makes a promise, and God says in the beginning in Genesis, He allotted His word to each age as it come down from the beginning to the end.
Tango nzambe apesi elaka, pe nzambe alobi na ebandeli na Genèse, apesa ki eteni yaliloba na ye na eloko moko na moko, ndenge ezali koya banda na ebandeli kino na suka.
And down through these ages, the church world has got all these things all mixed up with traditions and so forth.
Pe, kati na bileko yo nyonso, banda na ebandeli, bato ya mangomba, babulinganisi makambo yo nyonso na nzela ya mimesano pe bongo na bongo.
And God always sends on the scene down through the Old Testament and new prophets. And the word of the Lord comes to the prophet.
Benzambe, atinda ka basakoni tango nyonso na musala, kati na kondima na kalape na sika mobimba. Pe liloba na nkolo, eyaka epai na musakoli.
And how does it do it? It manifests the word of God.
Pe esala makandenge nini? Emoni saka polele ya iloba na nzambe.
God's manifestation, that tells whether it's right or wrong.
Amen.
Nobody has to interpret it, the word interprets itself.
Komoni sama polele ya nzambe, yangonde ezali kotali sasoko, elongo banito te. Moto moko te asengeli kolimbola yango, liloba, emilimbola kayango moko.
God promised it and there it happens.
Nzambe alakaki yango, pe yango, oyo ezali kokokisama.
What good does it do to say anything else about it?
Kolobali kambo mosusu natia na yango, ikosa malamu nini?
Who is the sinful man that would try to say, when God made a promise and God does it, that interpretation is wrong?
Mosumu kidani yango oyo, akomeka koloba, tango nzambe, apesa ki elaka pe, nzambe akokisi yango ite, ndimbola yango ezali mabe.
That's God Himself doing His own interpretation. Interpreting.
Oyo wane zan zambe ye moko, azali kopesa ndimbola na ye moko, kulimbola.
He don't need anybody to interpret Him. He interprets Himself by manifesting what He promised that He would do.
Asengeli na motote pona kulimbola ye, ami limbola ka ye moko nanzela, yakoboni sa polele oyo alakakiete akosala.
Oh, if the church could only see that and see the promises that's allotted for each age.
Oh, soko lingomba, ekokaki bobele komona yango, pe komona bilaka oyo epesami pona ileko moko na moko.
All other ages, God has sent on the scene, even down through the seven church ages, and has manifested everything that He promised to do.
Kati na bileko nyonso mususu, Nzambe azalaki kutinda na mosala. Ata kati na bileko sambo na lingomba pe azalaki kumimonisa polele nyonso oyo alakaki kusala.
Everything, there's not one thing left undone.
Na nyonso, ata eloko moko oyo ezangi kusale maizalite. Bongo penza.
Exactly what He said He would do, that He did.
Oyo alobaki ete akosala yango, nde asalaki.
Because when God said it back there in Isaiah, He said a virgin shall conceive. And she did.
Pamba te tango nzambe alobaki, kuna kati na Isaya alibaki mongondo akokumba zemi pe akumbaki zemi.
Now who can interpret that? God done the interpretation.
Sikawa nani nani akoki kolimbola yango Nzambe nde apesa kindimbola.
He said a virgin shall conceive and she conceived.
Alibaki mongondo akokumba zemi pe akumbaki zemi.
Now what do you can't nothing can be said about that because God said she would and she did it.
Amen.
Sikawa nini yango uzaliko ukukite likambo mokote ikoki koloba manatina na yango pamba te Nzambe alobakete akokumba zemi pe akumbi yango.
But the church was too blind then to see it.
Kasi lingomba ekufaki penza miso koleka na ntango wana na lolengete emonaki yango te.
See, they had their own idea of it. It was too different than what they was expecting.
Bomoni, bazalaki na likanisi na bango moko na tia na yango. Ikesenaki mingi na oyo bazalaki kozela.
Peter here was referring back. He said, God manifested Christ by his word. He said, this is my beloved son.
Petelo, awa, azongisaki biso kuna. Alobi, Nzambe, amonisaki Kristo polele na nzela na liloba na ye. Alobaki, oyo azali mwana na ngai na bolingo.
These believers were standing there, and Christ was the manifestation of God.
Bandibi oyo bazalaki wana pe, Kristo azalaki bomonisami polele ya Nzambe.
He always manifests Christ by his word, because Christ is the word. He manifests always.
Azalaki tango nyonso komonisa Kristo na nzela na liloba na ye. Pamba te Kristo azali liloba. Amimonisaka polele tango nyonso.
When he said in the days of Noah, Christ was in Noah. Do you believe that?
Tango alobaki. Na mikolo na Noah. Kristo azalaka kati na Noah. Bonimi yango.
Noah said it's going to rain. There will be a rain. The earth will be destroyed.
Noah alobaki mbula. Elingi konoka. Mbula moko ekonoka. Mabele ekobebisama.
It rained. That didn't need any interpretation. It rained because God in Noah said it's going to rain.
Mbula enokaki. Yango esengelaki na ndimbola moko te. Mbula enokaki pamba te Nzambe kati na Noah alobaki mbula elingi konoka.
He was a prophet.
Hallelujah.
And the evidence was that what he said come to pass.
Yes.
So they don't need to interpret that.
Azalaki bonsakoli. Pe elembo na yango, ezalaki ete oyo ye alobaki, ekokisamaki. Boye, basengeli kolimbola yango te.
Some of my around said, this man don't know what he's talking about.
Bamosusu kati na bango zinga, bakokaki koloba, mobali oyo, ayebi eloko azali koloba te.
But God had always promised that there be one among you who's spiritual or prophet, and what he says comes to pass, then hear it. That's right, because it's true.
Kasi Nzambe asilaka kolaka. Soko musakolito moto na molimo azalikati na binu, pe oyo alobi e kokisami na bongo boyoka yango. Ezali bongo, po ete ezali ya solo.
It must be in accordance with the word. And Noah was in accordance with the word.
Yambo esengeli kozala na boyoka ina liloba. Pe Noah azalaki na boyoka ina liloba.
When he prophesied it's going to rain, and it rained.
Tango, asakola ki ete mbula elingi konoka, mbula pe nokaki.
That didn't need any interpretation for that because it did just that.
Yango esengela ki nandimbola ata mokete po ete ikokisamaki penza bongo.
Isaiah said a virgin shall conceive, and she did.
Isaya alubaki mongondo, akokumba zemi, pe akumbaki zemi.
Now that was awful unusual, for it was many hundred years later before this virgin conceived.
Kasi ezalaki penza libanda la mumesano pambate, bomoni, elekaki mibu kama na kama liboso ete, mongondo oyo akumba zemi.
It was so unusual until a good man by the name of Joseph, her husband, being a just man, and was not willing to make her a public example.
Ezalaki penza libanda na momesano na lolenge te mobali moko malamu na komo na Yosefu mobali na ye azalaki moto na boyenge benepe alingaki koyokisa ye soni na miso ya bato te.
That good man in those days, how it must have been with Joseph when he was engaged, espoused to Mary.
Mobali malamu yango na mikolo oyo wana. Ndenge azalaki penza pona Yosefu tango oyo andimanaki abandamaki na Maria.
She was espoused in that day. To break that was just same as committing adultery.
Ye mwasi abandamaki na mikolo wana kobuka yango izalaki penza ndenge moko lokola kosala ekobo.
And of course to Joseph it seemed like that Mary was trying to use him for a blockade or make him be a shield for her wrong.
Pe na tebete pona Yosefu emwanaki lokola nde Maria azalaki komeka kosala ye lokola etutu to kokomisa ye nguba po na kozipa mabe na ye.
Oh, sure, she was found to be a mother, not being married, only engaged.
Pamba te, tala, zwamaki na zemi, na ino, abalaki te, abandamaki kaka.
A trick like that would be stoned to death. It had to be by the law.
Na mayele mabe ya boye, bazalaki kubuma na mabanga. Isengelaki kuzala bongo, yenge bene na mobeko.
And Joseph, her husband, was a just man, a very just man. He believed God.
Pe Yosefu, mubali na ye azalaki motu na boyenge bene penza. Andimelaki nzambe.
And when she looked at him with those lovely big soft eyes and say,
Pe tango atali oyu mwasi na ye azalaki kotala, ye na miso, na ye minene, ya bolingo pe, ya bopolo. Pe koloba.
Joseph, Gabriel, the archangel, visited me and told me that I was going to conceive knowing no man.
Yosef, Gabriel, mokolo na banje, amwana ki nangai, pe alobi nangai ete na kokumba zemi kozanga koyeba mobali.
Now if Joseph were to just look back in the scripture, the prophet said she'd do that.
Bongo soki Yosef, azonga ka bobele kotala kati na makomi mosakoli alubaki ete alingai kokumba zemi.
It was only God interpreting his own word.
Oh, yeah.
But it was too unusual.
Izalaki bobele zambe kolimbola liloba na ye moko. Bomoni kasi izalaki penza libanda mingi na momesano.
That's what's the matter in any age. The word of God is foreign to people. It's too unusual.
Yangonde mindondo na bileko nyonso. Liloba na Nzambe ezali mopaya pona bato. Ezali penza libanda na momesano.
God always does the unusual. It's unusual anywhere God is.
Nzambe asala katango nyonso likambo oyo ezali libanda na momesano. Esika nini Nzambe azali ezalaka libanda na momesano.
It's against the systematics of the world. Because they've got things the way that they think it should be. But God comes in and does the unusual.
Ezali kotelemela mabongisi ya mokili. Pamba te bango babongisa makambo na ndenge oyo bakanisi ete esengeli kozala. Kasi Nzambe ayaka kosala likambo oyo ezali libanda la momesano.
How could this virgin conceive? He was honest, he sought God about it.
Ndenge nini mongondo oyo akokaki kukumba zemi. Mobali azalaki sembo. Alukaki Nzambe na tiana yango.
And then God spoke to him in a dream and said, Joseph, thou son of David, fear not to take in thee Mary thy wife, for that which is conceived in her is of the Holy Spirit.
Pena sima Nzambe asolaki na ye na liloto. Pe alobaki Yosefu mwana Dawidi, banga te kokamata Maria mwasi na yo. Zambi yango esili koya na ye ezali po na Molimo Mosantu.
God has overshadowed her. This is what's done it.
Nzambe asili ko zipaye oyo nde ikokisi likambo yango.
Did you ever notice how God dealt with Joseph there in a secondary way, in the way of a dream?
Bosili komona ndenge Zambe asalaki kuna epai na Yosefu na nzela ya mibale, na nzela ya liloto.
Now we know these dreams, we believe in dreams. I believe in dreams.
Sikawa toyebi ete ndoto ezali. Tundimaka ndoto, nandimaka ndoto.
Then God's always dealt with people in dreams, but dream is secondarily. See, it could be right or wrong unless it's interpreted.
Ezali nzambe asalaka na bato tango nyonso kati na ndoto. Kasi ndoto ezali makambo ya sima. Bomoni? Ikoki kozala solo to lokuta soko elimbola mite.
But he didn't need any interpretation. It was God himself speaking directly to Joseph because there wasn't a prophet in the land in them days to interpret.
Kasi ye asengelaki na ndimbola ata mokete, ezalaki nzambe ye moko kosolola mbala moko na Yosefu po ete kati na mboka na mikolo yango mosakoli azalaki te po na kolimbola.
There hadn't had a prophet for 400 years.
Mosakoli azalaki kuna te kati na mibu nkama mine.
So the next best that God cared for the welfare of his own son was speak to Joseph through a dream and without interpretation.
Boye nzela ya mibale oyo eleki malamu oyo nzambe asalaki po na bolamu, bolamu ya mwana na ye moko ezalaki ete asosola na Joseph, asosola na Yosefu na nzela na liloto pe kuzanga ndimbola.
He said, the woman is right. That holy thing which is conceived in her is the Son of God.
Amen.
Didn't need any interpretation.
Alobaki ete, mwasi azali na elonga, mwana na bule oyo, azwami na kati na ye, azali mwana na nzambe, esengelaki na ndimbola ata mokete.
God does his own interpreting. The honest, sincere hearts.
Nzambe, asalaka mosala na kolimbola ye moko po na mitema na sembo, alima.
Men and women, it looks upon the thing that's mysterious. If you're honest and sincere and will believe, God has a way of interpreting it to you.
Po na mibali, pe basi oyo, bazali kotia miso na likambo oyo, ezali na kobombama. Soki bozali sembo pe alima pe soki bokondima nzambe azali na nzela moko pona kolimbolela bino yango.
First find out if it's a promise.
Yali boso luka oyeba soki ezali elaka.
If Joseph had just went back, got away from the traditions and went back to the Bible and find out, Isaiah said she's going to do that.
Soki Yosefu azongaka polele bobele pe tangwaka na mimesano ya kala pe azongaka na Biblia pe alukaka koyeba Yesaya alobaki mwasi alingaki kokumba zemi.
And the things that were spoken of in his birth and all about it was spoken by the scriptures, by the holy prophets, as Peter said.
Makambo oyo elobamaki mbotama na ye pe nyonso na ntina na yango elobamaki na makomi na basakuli ya bule ndenge Petelo alobaki.
And no man has a right to put any private interpretation of that. It's just exactly what God said would take place.
Pe moko te azali na makoki ya kobakisa ata ndimbola nini ya ye moko likolo na yango. Ezali penza oyo nzambe alobaki ete ekosalema.
He was a manifestation of the word of God promised for that day.
Ya azalaki bomoni sami ya liloba na nzambe oyo elakamaki pona mokolo wana.
God said it, so there it was. That settled it.
Nzambe alobaki yango, boye yango wana, yango nde kataki likambo.
Jesus said when he was on earth, when they couldn't understand his ministry, it was too great, too phenomenal. They couldn't understand him.
Yesu alobaki, wana izalaki ye na mokili. Tango bazalaki kokoka kososola musana yete, elekaki monene, monene mingi, bikamwa minene mingi, bakokaki te ya kokamwisa penza, nalingaki koloba, bazalaki kososola yete.
He said, search the scriptures.
Azalaki koloba, bozali koluka luka kati na makomi.
I hope I'm not deafening you out there, blasting into that.
Na banzi ete, nazali kububabino kuna matoite, ndege nazali koganga kati na yango.
Search the scriptures. For in them you think you have eternal life, and they are they that testify of me.
Bozali koluka luka kati na makomi. Po ete bobanzi ete na yango bokozwa bobo inaseko. Pe ezali yango penza nde etatoli po na ngai bomoni.
They are the ones who tell you who I am.
Yes.
Ezali yango nde ezali kotali sabino nani ngai nazali.
See, God allotted the word. That day was to be the manifestation of God. God Emmanuel with us.
Bomoni, nzambe. Apesa etedi ya liloba. Eleko oyo wana esengela ki kozala mokolo ya bomoni sami ya nzambe. Nzambe, Emmanuel, elongo na biso.
His name shall be called Wonderful, Counselor, Prince of Peace, Mighty God, Everlasting Father. And his name shall be called Emmanuel, God with us.
Kombo na ye, ekobianga maite. Oyo na kokamwa, mosungi, kolo na kimia, nzambe na nguya, tata na seko, pe kombo na ye ekobianga ma Emmanuel, nzambe elongo na biso.
God was in David, God was in Moses, God has God all the way through manifesting himself for that age.
Nzambe azalaki kati na David, nzambe azalaki kati na Mose, nzambe, ezali nzambe tango nyoso. Oyo azalaki komimoni sa ye moko pulele pona eleko wana.
But this age a virgin shall conceive. And she'll bring forth a son and he will be God with us.
Amen.
Kasi na eleko oyo mungondo akokumba zemi. Akobota mwana mobali. Pe akozala nzambe elongo na biso.
Yeah. That's what they crucified him for. Making himself God. And also for breaking the Sabbath.
Yango ndenti na oyo babakisaki yena ikulusu po amikomisaki nzambe pe lisusu po abukaki mobeko ya sabata.
He was God over the Sabbath and he was God.
Azalaki nzambe oyo azali likolo na sabata pe azalaki nzambe.
And he was not just an ordinary man or an ordinary prophet, yet he was an ordinary man and a prophet. But he was the God prophet.
Pe azalaki bobele moto lokola bato nyonso te, to mosakoli lokola basakoli nyonso te. Atako azalaki moto lokola bato nyonso, pe mosakoli lokola bato nyonso, kasi ye azalaki nzambe mosakoli.
And he was the fulfilling of the word, exactly what God said he would do.
Pe azalaki kokokisa. Kukokisami ya liloba. Penza penza. Oyo nzambe alobaka ete kosala.
So which one of you can condemn me of sin?
Alobaki nani kati la binu. Akukwe isangai nantia analisumu.
Search the scriptures. In them you think you have eternal life. And they are they which testify of me.
Bozali koluka luka kati na makumi. Poete na yango. Bobanzi ete bokozwa bomo inaseko. Pezali yango penza.
But their traditions, they was living in a glare of another age.
Kasi na mimesano na bango, bazae kubika kati na mwa bongengi ya eleko yu eleka.
As I was preaching a few weeks ago, living in a glare is a mirage, the sun reflecting itself, and it's false.
Ndenge nazalaki kotea esili koleka mwa baposo likolo na kubika kati na mwa bongengi. Mwa bongengi ezali kaka lokola elili ya lokuta. Tango eloko moko esali payi na moi. Kasi ezali ya lokuta.
And any glare of another age is a false reflection.
Yes.
Pe bongo bongengi nyonso ya eleko eleka ezali ngeli ngeli ya lokuta.
The people always are walking in something that happened years ago. The Lutheran are walking in a Lutheran glare.
Tango nyoso, bato bazali kotambola, kati na likambo oyo esalama esila koleka mibu bato na Luther bazali kotambola kati na mwa bongenge ya Luther.
Luther's sunlight was fine in his day. Wesley was good in his day. The Pentecostal was good in its day.
Pole na moyi na tango na Luther ezalaki malamu na mikolo na ye. Oya Wesley ezalaki malamu na mikolo na ye. Oyo ya bato ya Pentecote ezalaki malamu na mikolo na bango.
We're going on a fire. We're living in another age.
Tozali kokoba kobuta ebuteli. Tozali kobika na kati ya eleko mosusu.
We're going on. We can't keep looking back.
Tozali kokoba kokende liboso. Tokoki kokoba kotala na sima te.
When we get ourselves settled down in things, we think we got it all made. We get our traditions wrapped up, and that was all right for that day, but we're moving on.
Tango yotomi fandisi kati na makambo. Tukalisaka ete tosali nyonso tozipi mimesano na biso nyonso pe oyo wana ezalaki malamu mingi na mikolo wana kasi nde tozali kokende liboso.
Search the scriptures and see what's promised for today.
Right.
And we'll know where we're at.
Hallelujah.
Then we can tell where we're standing.
Boluka na makomi pona bomo na nini oyo elakami pona lelo na sima tokoyeba epai wapi tokomi na sima nde tokoki koyeba epai wapi tozali.
Luther, you can look in the scripture and see in that Sardis age, you can see exactly what was promised.
Luther, bokukaki kotala kati na makomi pe komona kati na eleko yango ya salade. Bokoki komona penza oyo elekamaki.
Look what kind of a rider went forth. Look what went to meeting. Exactly, the cunningness of man. The Reformation.
Botala lolenge na mobuti punda oyo abimaki. Botala eloko nini ekendeki kokutana na ye. Penza bwanya na moto. Bobongisami.
Watch Wesley and so forth as to come on down into the Pentecostal age and down through that age. Watch how it's traveled.
Botala Wesley malamu pe ba mususu ndenge zalai koya kino na eleko ya Pentecote pe ekatisaki na eleko yango. Botala malamu ndenge etamboli.
Look at the scriptures and see where we're at.
Botala kati na makomi po bomone pai wapi tokomi.
That's the reason Jesus said, search the scriptures. See where we're at.
Yango de tina Yesu alobaki. Bozali koluka luka kati na makomi. Botala ipai wapi tokomi.
I believe we're at the coming of the Son of God right now.
Nandimi ete tokomi na tango na boyeyi ya mwana nzambe sikawa.
I believe we're at the age of the very hour that he might appear at any time.
Nandimi ete tokomi na eleko ya nangonga peza oyo akoki komona na atana tango nini.
I believe the scriptures declare that we're in the last hours of the history of this world.
Nandimi ete makomi elobi yango ete tokomi na ngonga ya suka ya lisolo ya mokili oyo.
I can see things as they're shaping. See this ecumenical council leading all the churches into it, into the mark of the beast.
Nazali komona ndenge makambo ezali kozwa lolenge. Nazali komona lisanga oyo ya mangomba kokamba mangomba nyonso pona kokota kati na yango kati na elembo na nyama.
And see the Roman Empire and what it's doing and all the rest of it.
Nazali komona bokonzi ya ba Roma pe oyo yango ezali kosala pe bango nyonso oyo batikali.
See him getting together, shutting out the light, shutting off the gospel.
Nazali komona bato kosangana, kokangela pole ekuke, kokangela sango malamu nzela.
Everybody had to belong to it and walk in their lights or you won't walk at all.
Bato nyonso bakosengela kozala na lisanga yango pe bakotambola kati na bapole na bango soki te bakotambola ata mokete.
See, we're at the end time. There's nothing left for us but to hold on to God and believe His word.
Amen.
The word is always right.
Bomoni, tokomi na tango na suka. Eloko ata moko etikali po na biso soko bobele kokanga malanzambe pe kondima liloba na ye liloba ezalaka tango nyonso na elonga.
The Laodicea church age, that was the only church age of all of them, that Christ was put on the outside of the church. He was on the outside knocking.
Kati na eleko na lingomba na Laodicea, yangonde ezalaki eleko na lingomba bobele moko. Kati na yango nyonso oyo Kristo achamaki libanda na lingomba, azalaki libanda, azalaki kobeta ekuke.
What's happened? This ecumenical council is what's going to put them out.
Likambo nini esalemi? Lisanga yango ya mangomba nde ekobwaka ye libanda.
The Bible said he was be on the outside, and he is.
Biblia elobi ete asengelaki kozala libanda pe azali libanda.
It shuts out what? The word.
Ekangeli nini ekuke? Liloba.
He is the word. He's always been the word. And he's still the word tonight.
Amen.
He is the word.
Pe ye azali liloba. Azalaka tango nyonso liloba. Pe azali liloba kino na mpokwa oyo. Azali liloba.
The Bible said the word is sharper, more powerful than a two-edged sword. Hebrews the fourth chapter. A discerner of the thoughts and intents of the heart.
Biblia elobi liloba ezali na mopotu. Na nguya koleka mipanga nyonso mipeli mipai mibale. Baibele mokapo na mine ezali komeka meka makanisi pe mikano na motema.
The word was, they should have known who he was when Jesus said that in that day.
Lilo bande ba singelaki koyeba nani ye azalaki na ntango Yesu alobaki bongo na mokolo wana.
Watch what he did. One day he was standing there at the first beginning of his ministry.
Botala malamu oyu ye asalaki. Mokolo moko, atelema kikuna, na ebandeli penza ya musana ye.
There was a man came to him by the name of Simon, Simon Peter.
Ubali moko ayaki epai na ye, komo na ye Simona, Simona Petelo.
And when Peter looked upon him and saw him, Jesus said to him, your name is Simon, and you're the son of Jonas.
Petango Petelo atalaki ye, pepe, amonaki ye, Yesu, alubaki na ye, kombo na yo Simona, pe, ozali mwana na Yona.
Well, he should have known that Moses said, the Lord your God shall raise up a prophet like unto me. In him you must hear.
Asengelaki koyeba ete Mose alubaki, Yahweh nzambe na yo, akutele misela yo, mosakoli loko langai. Esengeli boyoka ye, pe tala.
And here was a man that had never seen him in his life, said, your name is Simon, and you're the son of Jonas.
Motomoko oyo, amoniye atambala mokote, katila bomo inaye, alobaki, komo na yo Simona, pe ozali mwana na Yona.
Why, he's told right then that that could be no more.
Boye, ayebaki kaka, natango yongo ete, ikuwaki kozala eloko mususu te.
They hadn't had a prophet for hundreds of years, and here was a man telling him who he was. No wonder he could receive it.
Bazokali susu mosakolite kati na mibu kama na kama. Petala mobali moko azalaki kuyebisa ye nani ye azalaki. Boka mwate soki ayambaki yango.
Philip at that time went and found Nathaniel under a tree and brought him back to Jesus.
Filipo na tango yango, akendaki pe, akutaki Nathanael, nase anzete pe, azongaki na ye epai ya Yesu.
Jesus said, behold an Israelite in whom there's no guile.
Yesu alubaki, tala, Moisa lele na solo, bokosi ezali kati na ye te.
He said, Rabbi, when did you ever know me?
Alubaki, labi, uyebi ngai boni.
He said, before Philip called you, when you were under the tree, I saw you.
Hallelujah.
Alobaki liboso na ino Filipo abiangi yote. Na ino zaraki na sena nzete, na mona kiyo.
He said, Rabbi, thou art the son of God. You're the king of Israel.
Alobaki labi, yo mwana nzambe, yo mokoza Israele.
He knew that was wild. It didn't need any interpretation. Jehovah said that.
ayibaki ete ezalaki bongo nini esengelaki na ndimbola moko te Yahweh nde alobaki bongo.
There stood those there who didn't believe it.
Tala baoyo bandimaki yango te bazalaki wana.
They said this man's Beelzebub. He's got some kind of a trick he's pulling. He's a fortune teller or something.
Balabaki mobali oyo azali Beelzebul. Azali na mwa mayel mabe oyo ye azali kosalela. Ye azali moto na solo kato moto boye.
Jesus looked at him and said, "While you speak that against the Son of Man, it will be forgiven you."
Yesu atalaki bango pe alobaki bongo soki bolobi mabe kote ya mwana moto eko limbisamela bino.
But when the Holy Ghost has come to do the same thing, speak against that, it'll never be forgiven you in this world or the world to come.
Kasi ekoya molimo santo kosali kambo yango moko koloba mabe kotelemela yango eko limbisamela bino soko mokete to na mokili oyo to na mokili ekoya.
He was prophesying of our day. The day that we should see.
Azalaki kosakola po na moko na biso. Moko na biso tokosengela komona.
For he is the same yesterday, today and forever.
Amen.
Pamba te azali lolenge moko. Lobi lelope libela libela.
Remember, it was Jesus Christ that was in Moses.
Bomikanisela, Yesu Kristo nde azalaki kati na Mose.
It was Jesus Christ that was in David.
Yesu Kristo nde azalaki kati na David.
When David, the son of David, went up on the mountain, a rejected king, and wept over Jerusalem, that was nothing but Christ in him.
Tango Davidi mwanana, Davidi, abutaki likolo na ngomba. Lokola mokonzi oyo aboyami, pe alelaki na tira na Yerusalemu oyo wana izalaki eloko mususu te, bobele Kristo kati na ye.
For about 800 years later, the son of David sat up over the Mount of Olives and looked down upon Jerusalem and wept and said, "Jerusalem, Jerusalem, how often I have hovered you as a hen with her brood, but you would not."
Pamba te sima na mibu pene na kaba mwambe, mwana na Dawidi, atele makiliko na ngomba na bilaya, pe abwaki miso liko na Yerusalemu pe alelaki, pe alubaki, Yerusalemu, Yerusalembe. Mbala boni na lingaki kozipa bino mapapu lokola soso azipaka bana ye nde bolingaki te.
When Joseph was in prison, that was Jesus.
Wana izalaka Yosefu kati na boloko izalaki Yesu.
When he was sold for premier 30 pieces of silver, that was Jesus.
Yes.
Tango ateka maki pe na palata 13 ya mbongo izalaka nde Yesu.
When he was made a Potiphar's man, that was Jesus.
Tango oyo, bakomisaki ye mosali, epai na Potifalo, izalakande Yesu.
When he set the right hand of Pharaoh, and when he left, everybody, the trumpet sound, and everybody had to bow knee, that was Jesus.
Hallelujah.
Tango afandaka na loboko na mobali na falo, pe tango, azalaka kotelema bato nyonso, kelelo izalaki koyula, pe moto nyonso asengelaki kugumba ma bolongo izalaka Yesu.
No man can come to Pharaoh only through Joseph. No man can come through God only by Jesus.
Moko te akokaki kuya epai na falo soko na nzela na Yosefu te. Moko te akokaki kotelema kino epai na Nzambe soko na nzela na Yesu te.
It was Jesus.
Hallelujah.
The word prophesied, being fulfilled, spoken shadows and types.
Izalaki nde Yesu, liloba oyo, sakola maki izalaki bongo koko kisama. Oyo eloba maka na bilili pe na bitali seli.
Jesus is here on earth. He did the same thing the prophets did.
Tango Yesu azalaka awa na mokili, asalaki bobele likambo oyo basakuli, basakolaka.
That's why they know that he was God's manifestation of his word. It didn't need to be interpreted.
Yango wana, bayebaki ete ye azalaki, bomoni sa mipulele ya iloba na Nzambe. Esengelaki, nandimbola te.
When Nathaniel saw this, he fell down and said, "Thou art the king of Israel, the son of God, the king of Israel."
Tango Natayeli amonaki yango afukamaki alobaki yo mokonzi na Isalele mwana na Nzambe mokonzi na Isalele.
We know you. No man could do this.
Toyebi yo moto moko te akoka kosala oyo.
Nicodemus came by night, said the same thing for the Pharisees.
Nicodeme ayaki na butu koloba likambo yango moko nantina na bafalisai.
But you see, they were so hooked up in their ecumenical council that they could not accept it.
Kasi bomoni, bakanga maki makasi na lisanga na bango ya mangomba na ulengete bakukaki koyamba yango te.
He expressed what they said, said, Rabbi, we, who's we? Their council.
Alobaki polele oyo, bango bazalaki koloba. Alobaki labi biso, biso, nde banani, lisanga na bango.
We know that thou art a teacher come from God, cause no man could do these things unless God be with him.
Toyebi ete, oyei bo mulakisi uta na Nzambe, po ete moko, ako yeba te kosala bilemo nyoso wikosala kayo soki Nzambe azaina ye ilongo te.
They recognized it. They know it was, but they were so hooked into it.
Bayebaki yango. Bayebaki ete zalaki bongo. Kasi nde bakangamaki na yango makasi.
God in the past 40 years has shook this nation with the baptism of the Holy Ghost.
Pekati na mibu tukumine oyo eleki Nzambe aningisi ekolo oyo na zela na libati ya Molimo Santo.
And men and women are still outside of it because they're hooked into the same thing, living in the glare of another day.
Kasi basi na mibali, bazalika ka libanda na yango pamba te, bakangami kati na likambo moko ya motindo wana. Wana ezali bango kobika kati na mwa bongengi oyo ya mokoleleka.
Amen.
What's the matter? Everyone wants to be a Methodist, Baptist, Presbyterian, Lutheran or something? See, it's a glare.
Likambo nini? Moto nyoso aliko zara. Methodist, Baptist, Presbyterian, Lutheran, Tomo susu. Bomoni, ezali mwa bongengi.
They were living in the glare of Moses' day.
Bazalaki kobika kati na mwa bongengi ya mikona Mose.
What did he say? He said, they said, we're Moses' disciples.
Balobaki nini? Alobaki? Balobaki tozali bayekoli na Mose?
He said, if you'd known Moses, you'd known me. Moses wrote on me.
Yes.
Alobaki suki boyebaki Mose mbele bolingaki koyeba ngai. Mose akomaki nantina na ngai.
If you'd known Luther, you'd know this age.
Suki boyebaka Luther mbele boyebi eleko oyo.
If you know Methodist, you know this age.
Soki boyebaka Methodist, bulingaki koyeba eleko oyo.
For Christ wrote of this age. The words that's being fulfilled has to be fulfilled in this age.
Pambate Kristo, akomaki nantina na eleko oyo. Maloba oyo, ezali kukukisama, esengeli kukukisama na eleko oyo.
It doesn't need somebody to interpret it. God does his own interpreting.
Hallelujah.
Esengeli la moto moko te mpo na kolimbola yango. Nzambe asalaka mosala na kolimbola ye moko.
God interprets himself because he's the only one that can interpret it.
Nzambe alimbola kapona ye moko po ete bobele ye moko nde akoki kolimbola yango.
God's promises always vindicates what he said, and that's the interpretation.
Bilaka na Nzambe etatolaka tango nyonso oyo alobaki pe yango nde ndimbola.
Now, Jesus, to save time, Jesus said in St. John, the 14th chapter, 12th verse.
Sikawa, Yesu, pona kowela ngonga, Yesu, alobaki na buku ya Yohane, mokapo ya zomi na mine, eteni ya zomi na mibale.
He that believeth on me, the works that I do shall he do also.
Ye oyo, akondimangai, misala, mizalingai kosala, akosala yango pe lokola.
Did he say it? That's right.
Alobaki yango, ezali boye.
I don't need any interpreter. When somebody does that work, that's God. Certainly.
Yango esengeli na ndimbola atabokete. Tango moto moko, azali kosala mosala yango, ezali nde Nzambe. na kimbete.
He also said in there, as it was in the days of Lot, so shall it be at the coming of the Son of Man.
Alobagi lesoso kuna na kati, pela moko na miko na lota, ikuzala lole lokola makambo oyu na mokolo ekoya ya mwana moto.
Jesus said that. Did he say it? Certainly he said it. And he's no interpreting.
Yesu ndi alobaki yango. Alobaki yango na tembete alobaki yango. Yango isingeli na ndimbola tamokete.
They say, well, that means it meant just exactly what he said. As it was in the days of Lot, so shall it be at the coming of the Son of Man.
Bakoloba ye, yango ilingaki koloba. Ilingaki koloba penza penza bobele oyo ye alobaki. Pela moko na mikolo na lota, ekoza lokola makambo oyo na mokolo ekoya mwana moto.
What about the days of Lot? Let's go back just for a moment. Find out what they were doing.
Na mikolo na lota, izalaki ndenge nini? Tozonga na ino sima mwa mokempo, tomona nini, bazalaki kosala.
There were three classes of people in the days of Lot. Believer, make-believer, and unbeliever. That's in every crowd. The same thing.
Lulenge ya batu ezalaki misatu na mikono na lota. Mundimi, mundimi ya kombo, pe muzangi kondima. Yango ezalaki kati na masanga nyoso, likamo yango moko.
We find out that the Sodomites was the unbeliever.
Tomoni ete bato na Sodoma, bazalaki bazangi kondima.
Lot was a make-believer. Abraham was a believer.
Lota azalaki mundimi ya kombo. Abraham azalaki mundimi.
He was the one the covenant was confirmed to.
Kondimana. Etatolamaki ndenge epai na ye.
He was the one that was looking for a promised son. He was the one who was expecting it.
Ye moto azaiko zela mwana na ilaka. Ye moto azaiko zela yango.
Amen.
Right.
I'm not amening myself. Amen means so be it. And that's right.
Amen. Nazali koloba amen pona ngai mokote. Amen. Eli koloba ezala se bongo pe ezali bongo. Abraham azalaki na Sodoma te.
Abraham was not in Sodom. Abraham was up and out of Sodom. He's a type of the spiritual church today.
Abraham azalaki na Sodoma te. Abraham azalaki epai na likolo pe libanda na Sodoma. Ezali elilingi na lingomba ya molimo lelo.
Lot is a type of the denominational church down in Sodom yet.
Lota azali elili ya lingomba oyo ebongisami oyo ezali na ino kuna na Sodom.
Watch, the Bible said that the sins of Sodom vexed his righteous soul daily.
Talabana bibie lobiete masumu ya Sodom ezalaki konyokola molimu na ye ya sembo moko na moko.
Why didn't he have nerve enough to stand out against it?
Pona nini azangaki mpiko oyo ekoki pona kotelema yango makasi.
There's a many a good man sitting in a church today looking out and seeing women with shorts on and man doing these things.
Lelo oyo bato malamu bazali mingi oyo bafandi na lingomba. Bazali kotala pe komona basi balati kupe pe mibali bazali kusala makambo ya boye.
Then there are members going playing golf on Sunday and picnic parties and swimming and things instead of attending church.
Bato na bango bazali kokende kubeta isano na golf na moko ya lomingo na ba feti ya ba pikiniki pe kubeta mai pe makambo mususu na isika ya kukende na ndako na Nzambe.
Sitting home on Wednesday night watching television instead of attending church.
Bazali kofanda na ndako na mpokwa ya mokolo ya misato kotala TV na isika ya kukende na ndako na Nzambe.
They feel like saying something about it, but the board would cut them out.
Bazali na posa ya koloba likambo pona yango, kasi etonga na bakambi ekoki kobwaka bango libanda.
What's the matter? It's Lot again looking out of his window and seeing the sin and afraid to call sin sin.
Likambo nini? Lota ye wana lisusu azali kotala libanda na lilinisa na ye pe komona masumu. Kasi azali kobanga koloba ete lisumu ezali lisumu.
Abraham wasn't in their mess. He was out of it. He was a type of the spiritual church.
Abraham azalaki kati na potopoto na bango te. Azalaki libanda na yango. Azalaki elili ya lingomba ya molimo.
Now watch what happened. Just at the end time, just before the fire fell, and those were Gentiles.
Sika botala makambo, botala malamu. Oye salama ki penza na tango, na suka, kaka liboso ete, moto ekita, pe bango bazalaki bato na mabuta.
It foreshadowed the fire falling on the Gentile world today, when the kingdoms will be broke up, and they'll be burnt.
Epesa maki lokola elili na moto kokweya likolo na bato, na mabuta. Lelo na tango na bokonzi nyonso ekobuka na pe ekotumbama.
Heavens will be on fire, saith the Lord, and they'll burn with fervent heat. That was a shadow of it.
Likolo ekozika. Yawe alobi bongo pe ekozika pona moto makasi oyo wana ezalaki elilingi na yango.
Now let's picture him. Here's Abraham already out. Not in Sodom. He was out of Sodom. Lot was still in Sodom.
Sika watika totalisa bango. Abraham yeoyo. Asili kobima libanda. Azalaki na Sodoma te. Azalaki libanda na Sodoma. Lota azalaki naino na Sodoma.
Strange thing. One hot morning along about 11 o'clock it must have been. He saw three men coming, ordinary man, walking down the road, the path.
Ikambo ya kokamu, natongo moko, ya moi makasi, esengela ki kozala pene, nangonga ya zomi na moko, amona ki mibali misato koya, bato lokola bato nyonso, bazala ki kotambola na balabala na nzela.
Abraham is setting under the oak, resting himself.
Abraham afadaki na sena nzete pona kumipemisa.
He'd been out probably with the herds that morning, come in, almost noontime, and he saw three men coming.
Auta yiko tambola, mbala mosusu, elongo na bibwele na tongo wana, autaki kozonga nanda kupene na midi, pe amonaki, mibali misa tokoya.
And there was something about those men that rung a bell.
Pe likambo moko ezalaki nantia na bato yango. Oyo izalaki kubenda bokebi.
Oh my, there's always something about God when he comes among the people, it rings the bell.
Amen.
Oh la la, likambo moko izalaka tango nyonso nantina na nzambe. Tango eyaka kati kati na bato, ebenda ka bokebi.
They know it. There's something tells them there's a vindication there.
Boye baka yango, eloko moko, yebisaki bango, botatolami moko, ezali wana.
Abraham run quickly and said, my Lord, come by, let me get a little water, fetch it and wash your feet and give you a morsel of bread, and then you can go on your road.
Abraham akendeki mbangu pe, alobaki nkolo nangai, bele mape, tika ete, natoka mwa mai. Naluka yango pe na sukola yo makolo. Pe na pesa yo ndambo na lipa. Bongo okoka kokoba na mobembo na yo.
So he turned aside. He ran into the herd and got a calf and killed it. Had a servant to dress it.
Boya kendeki pembeni. Akendeki mbango kati na lopango ya bibwele. Akamataki mwana na ngombe pe abomaki yango. Atindaki mosali moko ete abongisa yango.
Went in a tent down below him and got Sarah to knead some flour, make some, or some meal, make some bread, and make the cakes on the hearth.
Akotaki na kati na hema, kuna na se, pe atindaki Sarah, ete, apota mwa fufu, alamba mwa to mwa fufu, alamba mwa mapa, pe alamba mikate na lituka.
Brought them out and served.
Abimaki na yango na libanda pe atelaki.
While they were sitting there eating, they began to notice this man kept looking down towards Sodom.
Wala ifandaki ye na ino kuna azalaki kulia babandaki kumona ete mobali oyo azalaki kuhumela kotala na ngambo na Sodoma.
And he said two of them, you remember, went down in Sodom. Two went to Sodom.
Pe alobaki, bomi kanisela. Mi bale kati na bango, bakitaki kuna na Sodoma. Mi bale bakendaki na Sodoma.
Please don't miss this. I'm referring to what Jesus said.
Na sengi na bino bo zanga likambo yote. Nazali kozonga na oyo Yesu alobaki.
Two of them went to Sodom to bring out Lot. And what was ready to be brought out down there?
Mi bale kati na bango bakendeki na Sodoma. Poda kubimisa Lot. Peba oyo. Babele maki kuna ete babimisama.
And them two went down there. Went down and preached.
Pimi bale oyo bakendeki kuna. Bakendeki kuna pe bateaki.
And there was one stayed back with Abraham. What's the sign he done?
Pemoko pamba atika laki na nsima ipai na Abraham. Bota la malamu.
They got a sign down there. There was the Sodomites were smitten blind.
Bazaki elembo moko kuna izalaki bato na Sodoma babomama kimiso.
Preaching the gospel is always blinding to the unbeliever.
Kote ya sango malamu ekubomaka tango nyoso miso ya ba bazangi kondima.
And notice what done.
Pebotala malamu nini esalamaki esalaki yango.
Now there's one stand back here and done a sign before Abraham.
Sikawa, moko pamba tika laki na simape, asalaki lembo yango liboso na Abraham.
Now did you ever notice any historian? Follow the scriptures, follow the history.
Bongo bosili komona, bakomi na makambo ya kala nyoso, bolanda na makomi, bolanda na masolo ya kala.
There has never been a time in the church ages where a man ever went to the nominal churches out there in the world, out there in the denominations.
E salami ata mbala mokote, kati na bileko na lingomba, epai wapi moto moko akende kuna na mokili epai na mangomba ya kombo, kuna na bibongiseli.
There's never been a man that is named in like Abraham, H-A-M, before. But today they got one. G-R-A-H-A-M. Right.
Na ino moto mokote, amona na liboso oyo kombo da ye, esuka loko la kombo ya Abraham. Na H-A-M. Kasi lelo, bazui moko. Graham. G-R-A-H-A-M. Ezali bongo?
Going down there, calling him out. Right. He's doing a wonderful job by Graham. Billy Graham.
Azali kende kuna, ko benga bango ete, babima, nanzela na yango. Azali ko salamo salamoko, yakitoko, Graham, Billy Graham.
God's servant, out there amongst the denominations, politicians and so forth, smashing at it.
Musali nanzambe, kuna katikati na bibongiseli, na bato ya politiki, pe bongo na bongo, azali ko panza yango.
The other day when they wanted him to run for president, he flatly turned it down. God bless him for it.
Mokolo wana tango balingaki ete. Akota na kowela na po, akoma president, aboya kilikamo yango na mbala moko. Nzambe apambola ye pona yango.
Oh, yeah. Wow, that whiskey company said you never got the first base as it would have been.
Zambi, po na ba kompani oyo Elamba kalotoko mbele alingaki ata kolonga mikakatano ya liboso soko mokete.
They'd have spent billions of dollars because he'd put them out anyhow. Those cigarette companies and things like that.
Bango balingaka kobebisa mifuku na mifuku ya badolar pamba te alingaki kaka kotungisa bango. Ba kompani oyo ya makaya pe biloko mususu na ndenge wana.
See, he's out there as God's messenger to Sodomites. Exactly.
Bomoni, azali kuna lokola mutinda mina nzambe epai na bato ya Sodoma. Ezali bongo penza.
But remember, there was one who stayed up there with Abraham.
Yes.
Another man.
Kasi bobi kanisela. Moko pamba tikalaki kuna epai na likolo elongo na Abraham. Moto mosusu.
Not them two that went down there like a modern evangelist went down there to preach.
Batobi bale oyo kuna te. Oyo bakita kitaki kuna lokola bapalangisi sango malamu ya mikolo oyo. Bakendeki kote ya kuna.
Notice, there was one stayed up there, two went down that way, and one stayed here with Abraham.
Butala malamu. Moko pamba tikalaka kuna epai na likolo. Mibale bakitaki epai kuna. Pe moko pamba tikalaka wana elongo na Abraham.
And the one who stayed with Abraham, give him a sign.
Pe oyo atikalaki elongo na Abraham apesaki ye elembo.
Now watch, his name had been Abram, and his wife had been Sarah.
Sika abotala. Kombo na ye, izalaka Abraham. Pe oyo ya mwasi, na ye izalaka Sarai.
Just a day or two before that, God had appeared to him and told him, I'm changing your name now from Abram to Abraham.
Bubele mokolo moko, tomi bale, libosona yangu, nzambe, autaki kobimela ye pe, koyebisa ye, nazali kobongo la kombo na yo sasa ipi, kolongwa na Abraham, kokoma Abraham.
See, G-R-A-H-A-M is six letters, man.
Bomoni, G-R-A-H-M, ezali na kombo mutoba.
But A-B-R-A-H-A-M is seven. Seven letters.
Yes.
H-A-M, ending with the H-A-M.
Kombo ya bato, kasi Abraham, A, B, R, A, H, A, M. Ezali, yango sambo, kombo sambo, H, A, M. Esuki na H, A, M.
Up here in the church spiritual, there was one up there to Abraham. And notice what he said.
Sikawa, nalikolo awa nalingomba ya molimo, moko pamba, azalaki wana ipai ya Abraham, pe, botala balamu oyo alobaki.
He said, Abraham, not Abram, Abraham. Where is thy wife? Not S-A-R-R-A, S-A-R-A-H. Where is thy wife, Sarah?
Alobaki, Abraham, Abraham te, Abraham. Wapi mwasi na yo, Sarai te, Sarah, S-A-R-A. Wapi mwasi na yo, Sarah.
Watch what he said. She's in the tent behind you.
Boyoka oyo alobaki. Azali kuna na hema sima na yo.
And he said, I'll visit you. I'm going to visit you.
Peye alobaki. Nakoya kotala yo. Nazali koya kotala bino.
See that personal pronoun, the one according to the promise that he had made.
Bomoni likitana. Bomei wana. Motomoko wana. Yege bene na ilaka. Oyo apesaki.
That was God.
Yes,
he said, I'm going to visit you.
Oyo wana izalaki nzambe. Alobaki, nakoya ipai na bino.
And Sarah, in a way that we'd all understand, laughed up her sleeve to herself.
Pe Sarah, na elobeli oyo biso nyonso tokoki kososola. Asekaki kati la motema ye moko.
She said, me an old woman, 100 years old, my lord, which was Abraham, old also, past time of life of that, as young folks.
Alobaki ngai, mwasi mobange, na nkolo na ngai, ya mibu kama, ezalaki nde Abraham, yepe mobange, tosila koleka tango, ya bomo iwana tango, tozalaki bilenge.
Said, well, we cannot have pleasures like that anymore. I'm old and he's old.
Alobaki boye. To kokili susu koyoka posa wana te. Ngai na nuni. Yepe anuni.
It said we couldn't have that. It said how, these things couldn't be.
Alobaki. To koki koyoka yango te. Pe alobaki. Boni. Makamboyo. Ikokiko sale mate.
And the man God in human flesh said, why did Sarah laugh and doubt saying these things in the tent behind him?
Be mo mobali yangu nzambe kati na nzoto ya moto alobaki pona nini Sara sikipe abeti tembe na kolobaka makambo oyo kati na ema na simana ye.
Now watch, if that is the same ministry that Jesus Christ had,
sikawa butala balamu sokio oyo wana ezali mosala bobele moko oyo Yesu Kristo azalaka na yango te.
He looked out upon the audience and perceived their thought.
Atambwisaki miso epai na bayoki pe ayebaki makanisi na bangu.
He told Peter who he was and what his father's name was. Yeah. Told Nathaniel.
Ayebisaki Petelu nani ye azalaka pe kombo ya tata na ye. Ezalaki nani. Ayebisaki pe Nathanael.
Told the woman at the well. When she said, he said, go get me a drink. Or bring me a drink.
Ayebisaki mwasi oyo azalaki na liziba tango alobaki. Alobaki. Kende kukamatela ngai mai namela. To, pesa ngai mai namela.
She said, sir, it's not custom for you to talk to, you Jews talk to Samaritans. We have no dealings with one another.
Alobaki, monsieur. Ezali momesano te po na yo ya kosola na bino ba Yuda, bosola na ba Samaria te. Biso na bino toyoka na kate.
He said, but if you knew who you were talking to, you'd ask me for a drink.
Alobaki kasi, soki oyebi nani oyo azali kosola na yo, yo nde ulingaki kosenga ngai mai ya komela.
The conversation went on. He said, go get your husband and come here.
Lisolo yango ekobaki. Alobaki kende kobenga mobali na yo pe yakawa.
She said, I have no husband. He said, you've said well, for you've had five.
Alobaki nazali na mobali te. Alobaki olobi malamu pamba te osiko zala na mibali mitano.
She said, sir.
Alobaki monsieur.
Look at the difference between that and that priest of that day. That council. Living in the glare of another day.
Botala bokeseni. Kati na ye na ba nganga nzambe ya mikolo wana. Na lisanga wana oyo ezalaki kubika na kati na mwa bongengi ya eleko oyo eleka.
They said this is the devil. They had to answer their congregation to something. Because it required that.
Balobaki oyo ezali ya zabulu. Basengelaki kopesa eyano ata moko epai na lisanga na bango pamba te esengelaki basala yango.
But what did this poor little woman, that predestinated seed land in her heart?
Kasi mwa mwasi oyo asalaki nini? Momboto oyo ebongisama liboso oyo ezalaka kati na motema na ye.
She'd been sick and tired of that stuff. She went on the streets as a prostitute.
Esilaki koyina pe kolemba likambo yango. Asilaki kotambola kosala kindumba na balabala.
But when she seen that, she said, sir, I perceive that you are a prophet.
Yes.
Kasi tango amonaki yango alobaki, tata, namoni ete ozali mosakoli.
We haven't had one for 400 years, and we're told that when the Messiah cometh, that's the things that he'll do.
Yes.
Tozui ata mosakoli mokote kati na mibu kama mine pe bayebisaki biso ete ekoya Masia yango nde misala oyo akosala.
Oh my, that seed laying there jumped to life.
Hallelujah.
Why, they didn't need no interpreting.
Oh la la, momboto yango oyo efandaki kuna ezwaki bomo ina poisa. Pona nini yango ezalaki nantina ya kolimbo la mate.
Jesus said, I'm he that speaks to you. That didn't need no interpreting.
Yesu alobaki, ezali nde ngai oyo nazali koswa na yo. Yango ezali nantina ya kolimbo la mate.
He had done the miracle and it testified that he was that Messiah.
Amen.
The four record exactly what God had promised.
Asalaki likabu isipe, atatolaki ete ye nde azalaki Masia yango. Amen. pe apesa ki bobele litato li peza oyo nzambe alakaki.
Lord, your God shall raise a prophet like me, said Moses.
Glory to God.
Yawe nzambe na yo akotelemisa musako ilokola ngai, Mose nde alobaki bongo.
What was it, a vindication of the scripture?
Izaki nini? Kotatulama na makomi.
She ran into the city and said, come see a man who told me the things I've done. Isn't this the very Christ?
Akima kimba ngukino na ingumba. Pe alobaki. Yaka komona moto oyu. Alobina ngai makambu nyonso masali ngai. Soki oyu. Azalinde Kristo.
Isn't this him? He told me what I've done.
Soki oyu nde ye. Alobina ngai oyu na sala.
Now notice. Jesus. That was him up there in that man. That had his back turned to the tent and told what Sarah was thinking about inside the tent.
Sika abotala Yesu, ezalaki nde ye, kuna kati na moto, wana oyo, apesaki mokongo na hema pe, alubaki na Sara, azalaki kukadisa kati na hema.
The word of God says in Hebrews the 4th chapter, that he says this,
Iloba na nzambe elobi na Bible mokapo ya bine ete alobi boye.
The word of God is more powerful and sharper than a two-edged sword, cutting to the center of the marrow of the bone and a discerner of the thoughts and intents of the heart.
Iloba na nzambe ezali na nguya pe na mopotu kuleka mipanga nyonso mipeli mipai mibale. Ezali kokata kino na matonga pe lilongo. Ezali komeka makanisi pe mikano na motema.
It's the word. And every time that a prophet came, he come with the word.
Amen.
And he was the word for that age.
Ezali nde liloba pe mbala nyonso oyo mosakoli moko azali koya azalaka koya na liloba pe azalaki liloba pona eleko yango.
What did it do? A prophesier who discerned the thoughts that was in the heart.
Peza la yikobota nini? Motoyo asakolaka. Oyo azali kusoso la makanisi oyo ezalaki kati na mitema.
It done it in Jesus Christ because he was the fullness of the word.
Esamelaki bongo na Yesu Kristo poete ye azalaki litundi ya liloba.
And Jesus said, as it was in the days of Solomon, so shall it be in the coming of the Son of Man.
Pe Yesu alobaki. Pe la moko na mikono na Sodoma. Ekoza alolenge makambo oyo na mokolo na boyei ya mwana moto.
The Spirit of God would come upon the earth in a form of human beings.
Molimo na nzambe. Ekoya na mokili na lolenge ya bato.
God manifested in human flesh.
Right.
Amen.
Amen.
Do you see it?
Amen.
Nzambe, amonisami polele na nzoto na moto. Amen. Bomoni yango?
And would do the same thing that God did in human flesh in Sodom.
Right.
Pea kosa likambo yango moko oyo nzambe. Kati na nzoto na moto, asalaka na Sodom.
Remember, they were waiting for a promised son. And right after that, the promised son came.
Bobi kanisela. Bazalaki kozela, mwana na ilaka. Pe bobele sima na yango, mwana yango na ilaka yaki.
That was the last sign that Sodom and Abraham's group saw before the promised son arrived. Did you notice that?
Yango nde, ezalaki elembo ya suka, oyo Sodoma. Pe etonga na Abraham ba monaki liboso ete mwana na ilaka aya. Bososoli yango.
And now the church spiritual has come to that hour.
Pe sika wali ngomba ya molimo ekomi na ngonga yango.
Somebody said, Brother Branham, did you say that was God?
Moto moko alobaki de ko Branham. Olobi ete oyo wana ezalaki nzambe.
The Bible said it was God. It don't need no interpreting.
Biblia elobi ezalaki nzambe. Yango ezalaki na ntina ya kolimbola mate.
He's Elohim. That's what Abraham called him. Any Bible reader knows that. Elohim, the all-sufficient one.
Azali Elohim. Abraham abengaki ebongo. Motangi nyonso ya Biblia ya yebi yango. Elohim, ye oyo na makoki nyonso.
He was the first, the last, the beginning, the end. Elohim.
Azalaki oyo na liboso pe oyo na suka, ebandeli pe suka, Elohim.
Abraham called him Elohim.
Abraham abengaki ye Elohim.
God in capital letters in the Hebrew Elohim, just like in the beginning God Elohim.
Nzambe na koma ya munene na lokota na Bible Elohim. Lokola kaka na ibandeli Nzambe Elohim.
He was Elohim manifested in human flesh, wearing human clothes, eating human food. Amen.
Izalaki Elohim oyo amonisamaki poyela nzoto na moto. Alataki bilamba oyo ya bato. Aliaki bilei oyo ya bato. Amen.
A sign that in the last days that God will appear again among his people in human flesh. Amen.
Elembo moko kotalisa ete na mikona suka Nzambe akomona na lisusu katikati na libota na ye na nzoto na moto. Amen.
Jesus said, the works that I do shall you do also.
Yesu alobaki, misala mizali ngai kosala, bokosala yango pe lokola.
As it was in the days of Sodom, so shall it be at the coming of the Son of Man.
Pe la moko na mikolo na Sodom, ekozala lokola makambo oyo na mokolo, ekomona na mwana na moto. Amen.
Amen. That don't need no interpreting. It needs manifestation. That's what it means.
Yango ezali na tina ya kolimbola mate. Ezali na bosenga ya komimonisa. Tala oyo esengeli na yango. Amen.
Amen. Do you believe that?
Hallelujah.
Let's bow our heads.
Amen. Bondimi yango togumba mito na biso.
Our Heavenly Father, we give to you thy promise tonight that you said these things. You promised them.
Tata na biso na likolo, ta pokwa oyo, topesi yo, ilaka na yo, ete olobaki makambo oyo, olobaki yango.
There's no one can make your word live but you.
Soki yote, moto mosusu akoki kopesa bomoi na iloba na yote.
You said, let there be light, and there was light. No one has to interpret that. It was manifested.
Olobaki tika pole ezala pole ezalaki. Moto moko te asengeli kolimbola yango. Emonisamaki polele.
As we quoted Isaiah the prophet, a virgin shall conceive. She did.
Lokola ndenge tozongelaki maloba ya mosakoli Isaya. Mongondo akukumba zemi pe akumbaki zemi.
Doesn't need any manifestation. She did it. That's what happened.
Ezali na bosenga ya komonisama mokote akumba kizemi yangonde salemaki.
You said when he came to be born in Bethlehem.
Olobaki tango alingaki koya asengelaki kobotama na Bethlehem.
Out of Bethlehem, Judea, art thou not the least among all the princes of Judah, of Israel, but out of thee shall come the ruler of my people.
Uta na Bethlehem na Yuda oleki mokete kati na mikonzi na Yuda ya Isalele, kasi uta na yo motambwisi elibota na ngai akobima.
The things that he was do, what he would cry at the cross, how he'd be condemned, pierced his feet and his hands.
Makambo oyo alingaki kosala, maloba oyo alingaki koganga na ikulusu, ndenge balingaki kokwesa ye, batobolaki ye makaka na ye pe maboko na ye.
He was wounded for our transgressions and bruised for our iniquity. Chastened of our peace upon him, with his stripes we were healed.
Azokisami po na masumu na biso. Atutami po na mabe na biso. Etumbu oyo eyeiseli biso kimia likolo na ye. Pe na mapipi na ye biso tobikisami.
How that David said, I'll not leave his soul in hell, neither will I suffer his holy one to see corruption.
Ndenge Dawidi alobaki, nakotika molimo na ye na isika na bakufite. Nakotika mobula mina ngai komona kopolate.
And on the third day, before the 72 hours could set in to corrupt his body, the word of God said he'll raise up.
Bongo, na mokona misato, liboso ete ngonga tuku sambo na mibale ekoka po nzoto na ye epola liloba na Nzambe elobaki akusekwa.
They said they stole his body away. They still believe it. But we believe, Lord, your word.
Balobaki ete bayibaki nzoto na ye bazali kondima yango kino lelo kasi biso nkolo tondimi iloba na yo.
It was manifested. Jesus Christ raised up. And he said, although I am with you always, even to the end of the world.
Emonisamaki polele Yesu Christ wa sekwa kipe alobaki nako tala nazali na bino elongo mikolo nyoso kino suka na ikeke.
We believe that you're here tonight.
Tondimi ete ozali awa na pokwa oyo.
We believe that you're just as much Jesus Christ tonight here as you ever was.
Tondimi ete ozali penza bobele Yesu Kristo na pokwa oyo awa ndenge ozalaki kala.
And you're only looking for eyes, arms, legs, mouth, souls, bodies that you can use to manifest yourself.
Kasi ozali bobele koluka miso, maboko, makolo monoko molimo, banzoto oyo okoki kosalela pona komimonisa yo moko.
God sanctify us tonight that we might see the living Jesus Christ living among us.
Eh Nzambe, bulisa biso na pokwa oyo ete tokoka komona Yesu Kristo oyo ya bomwe kobika katikati na biso.
Let him come.
Tika ete aya.
Then will come to pass like the hunger of those Greeks who came that day and said, "Sir, we would see Jesus."
Nasima ikokokisa malokola nzala oyo ezalaki na ba Grek oyo bayaki mokolo wana pe balobaki Monsieur, tongi komona Yesu.
And they got to see him. Oh, what a thrill it must have been when they looked upon him.
Pe basuka ki na komona ye. Oh, esengo ya ndenge wana tango bamona ki ye.
God, you're the same today, and you promised that if we hungered, we could see you.
Eh Nzambe, ozali ndenge mokolelo. Pe ulakaki ete soko tokozala na nzala tokomona yo.
A little while and the world won't see me, the unbeliever, but yet ye shall see me, for I'll be with you, even in you, to the end of the world.
Simana mo atango moke, bamokili, bakomona ngai lisusute, bazain kondima. Kasi bino, bokomona ngai. Zambi, nakozala ilongo na bino, pe kati na bino, kino nasuka na ikeke.
We know that you're the same yesterday, today, and forever.
Toyebi ete ozali lolenge moko.
Lord, the words has been said, it's been written, now let it be done for the glory of God to show that he keeps his word. Amen.
Nkolo, maloba isili kolobama. Isila kokomama. Sika watika ete kukisama po na nkembo na Nzambe. Po la kotalisa ete, abate la kailoba na ye.
God bless you. I'm going to call the prayer line.
Amen. Nzambe apambola bino. Na kobenga bato na molongo ya mabondeli.
I believe Billy said to give out prayer cards 100 or something like that. He isn't here just now.
Nabanzi Billy alobaki ete akabolaki bakalati ya mabondeli moko kino mokama to eloko moko ya ndenge wana. Azalia wate sikasikawa.
What is a prayer card number? Somebody look on your back. It'd be a number and a letter, A, B, C, D.
Ezali, kala tina mabodi liyo wapi ezali na numero. Motomoko atala na sima ya ekozala numero na koma A, B, C, D. To.
What is it? A, all right.
Ezali nini? A, malamu.
Let's have A number 1, 2, 3, 4, 5. Just start standing up like this.
Tozo A. Numero ya liboso. Yami bale, yami sato, yami ne, yami tano. Bobanda bobele, kotele mabuyi.
A number 1, number 2, number 3, number 4.
A. Numero ya liboso. Numero ya mi bale. Numero ya mi sato. Numero ya mi ne.
4, I didn't see it stand up. Prayer card number 4. 1, 2, 3. Maybe they can't get up. If they can't, somebody look at your neighbor's card. He may have a card he can't stand up.
Yamine, namoni ekotele mate. Kalati ya mabondeli numero ya mine. Moko mibale misato. Mabondeli tango mosusu bakoki kotele mate. Soki bakoki te moto nyonso atala bakalati na moto oyo afandi pembeni na ye. Akoki kozala na kalati kasi akoki kotele mate.
Quickly now, there it is, 4, 5. Prayer card number 5.
Nukino kistikawa, yango wana, yamine, yamitano, kalati ya mabonde yini mero ya mitano.
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
Ya motoba, ya sambo, ya mwambe, ya libwa, ya zomi na moko, ya zomi na mibale.
Just start coming up here now as your numbers are called.
Bobanda bobele kupusa na sikawa ipa iboye tango yo banimero na bino ezali ko bengama.
Number 1, 2, 3, just come right out this way.
Meal boso ya mibale ya misato boyaka na molongo ipa iboye.
Prayer card number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Just take your places.
Kalati ya mabondeli numero ya liboso ya mibale ya misato ya mine ya mitano. Ya motoba, ya sambo, ya mwambe, ya libwa, ya zomi na moko, botelema, bisika na bino.
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25.
Zomi na moko, zomi na mibale. Zomi na misato, zomi na mine, zomi na mitano, zomi na motoba, zomi na sambo, zomi na mwambe, zomi na libwa, tukumi bale na moko, tukumi bale na misato, tukumi bale na mine, tukumi bale na mitano.
Does anybody can't, I see a young man in a wheelchair back there. If your number's called, son, and if you can't get, well, just hold your hand, we'll see if you get here.
Motomoko azali oyu. Akukiteko na moni elenge mobali moko na kiti ya biboso no kuna na suka. Mwana, soko ni moyo na yo ebenga mipe pe soki okokiko kukoma te boye. Tombola bobele loboko. Tokuluka ndenge nini okomawa. Bomoni?
How many in here doesn't have a prayer card and yet you're sick? I see your hands. Anywhere.
Batoboni awa nakati. Bazali nakati nakalati ya mabonde lite kasi nde bazali na bokono. Batombo aloboko bipa inyoso bozali.
That's right. Put your hands up.
Baoyo bazali awa. Ezali bongo. Botombo la maboko.
Do you believe while they're getting them together? Do you believe this? That he's the same yesterday and forever?
Bondimi? Natango yo bazali kotia bango isika moko bondimi yango ete azali motindo moko lobi lelo pe libela batoboni.
How many watch these ministers? Doesn't the scripture say today, brethren, that he is a high priest that can be touched by the feeling of our infirmity?
Yes,
is that
right? Amen.
Batoboni botala malamu bino bate yoyo bandeko likomi lobi lelo ete azali nganga nzambe mokonzi. Oyo akoki koyoka mpasi na bolembu na biso. Boyete.
How many believe that? Raise your hand.
Boyete. Boni bandimi yango. Botomo la maboko.
He's a high priest that can be touched by the feeling of our infirmities.
Azali nganga nzambe mokonzi. Oyo akoki koyoka mpasi na bolembu na biso.
Then if the Bible says he's the same yesterday and forever, how many believe that?
Lisusu. Soko bibi elobi. Azali motindo moko lobi pe libela na libela. Boni bandimi yango.
Then how would he act today?
Na bongo, akosala ndenge nini lelo?
He'd have to act like he did yesterday. Is that right?
Asengeli kosala ndenge, asalaka lobi. Boyete.
Where's he at tonight? Sitting on the right hand of the majesty, his body, the Holy Spirit is here in the building. To make him known.
Azali wapi na pokwa oyo afandi na loboko ya mobali na oyo na nkembo na kubangisa nzoto na ye mulimo santo azali awa na ndako oyo pona kotalisa ye.
Notice. Now look. What happened when somebody touched his garment back there, a woman one day?
Botala malam. Sikawa botala. Nini salamaki? Kula mokolo moko tango. Moto moko mwasi moko. Asimbaka monkoto na ye.
She didn't have a prayer card, we'd say, but she touched his garment.
Azalaki na kalati ya mabonde lite. Tokololoba. Kasi asimbaka monkoto na ye.
And when she touched his garment, Jesus turned around and said, "Who touched me?"
Petango asimbaka mokoto na ye, Yesu abalukaki pe alubaki, nani asimbingai?
Peter rebuked him and said, "Why, Lord, that doesn't sound just sensible like."
Petelo, apamelaki ye, pe alubaki tala kolo. Yango ezali, koyoka na lokola, mutuna penza ya mayelete.
Why, everybody's trying to touch you. Why say, "Who touched me?"
Tala bato nyonso bazali ko meka kosimba yo. Pona nini koloba nani asimbingai?
He said, "But I perceive that I got weak." How many knows that?
Alobaki, kasi nayokete nzoto nanga ilembi. Boni bayebi yangu.
Virtue, which means strength, went from him.
Nguya ilingi koloba makasi ebimaki kati na ye.
I got weak. Somebody touched me with a different kind of a touch.
Nzoto nanga yelembi. Moto moko asimbingai na isimbeli moko ya ndenge mususu.
And he turned around, looked to the audience until he found where that channel of faith.
Abaluka kipe, atalaki epai na bayoki kino ayebaki. Nzela nini kondima yango ebutaki.
Everybody was putting their arms down, "Oh, Rabbi, we believe you in all this."
Batonyoso bazalaki kozinga ye na maboko na bango. Labi, tondimeli yo, pe nyoso wana.
But there was somebody really believed him.
Kasi moto moko, andimaki yango penza.
And she touched his garment and believed that she was healed. Because she said in her heart, if she could do it, that's what would happen.
Pe asimbaki monkoto na ye pe andimaki ete, akobikisama. Pamba te azalaki koloba kati na motema na ye ete soki akokaki kusala bongo yango ilingaki kusalema.
He turned around, looked up on the audience till he found her, and he said, told her blood issue had stopped, and she was healed. Is that right?
Abalukaki pe atalaki epai na bayoki kino amonaki epe alubaki ayebisaki ye ete litanga na ye ya makila ekatanaki pe ete abikisamaki. Ezali bongo?
Now that's what he did in the audience of the people.
Sikawa, asalaki ndenge wana nakati na ebele na bayoki.
Now I'm claiming that he is not dead. He's just as much alive today as he ever was.
Sikawa nazali kotatula ete akufite azali na bomoi lelo. Bobele ndenge penza azalaki kala kala.
And the Bible said, Jesus said himself, "As it was in the days of Sodom, so shall it be in the coming of the Son of Man."
Biblia elobi, Yesu alobaki, ye moko penza, pela moko na mikona Sodoma, ekozala lokola makambo oyo na tango na boyei na mwana moto.
Now look, no matter what kind of a gift that God has up here, there's got to be one down there too to respond to it.
Sika abotala, ata soko likaboyo nzambe azalaki ko salela epai boye ezali yalolenge nini esengeli pe ete moto azala kuna po na koyanola yango.
He went into a city. The Bible said there's many things he cannot do because of their unbelief. Is that right?
Akotaki kati na engumba moko. Biblia elobi makambo ezali mingi oyo ye akokaki kosala te pona kozanga kondima na bango. Ezali bongo?
Same thing today. You've got to believe him. You just got to believe him. That's the only way you can.
Ndenge moko lelo, osengeli kondimela ye. Osengeli bobele kondimela ye. Yango de zela bobele moko pona yo kokota. Kokoka.
Is the prayer line ready? Now, everybody reverent for just about 10 minutes.
Molongo ya maboldeli ebelemi sikawa motonyoso azala na limemia po na miniti pene na zomi.
Don't know where to get through that. I got about 25 or 30 standing there.
Na ebite soko na kokoma kuna na suka na zali na bato pene na tukumi bale na bitano to tukumi sato oyo atelemi wana.
But now, in the prayer line, each one of you out there in the prayer line that knows that I am a stranger to you, and I don't know nothing about you, raise up your hand. Each one in the prayer line.
Kasika wakati na molongo ya mabondeli. Motonyo sokati na bino kuna na molongo na mabondeli. Oyo, ayebi ete, to yebanite. Pe oyo, na yebi likambo na ye, ata mokete. Atombo la loboko na ye. Motonyo so.
All in the audience that knows that I know nothing about you, raise up your hand.
Sika wa kuna kati na bayoki. Oyo bayebi ete na yebi likambo na ye mokote atumbo aluboko na ye.
Now here's what I'm trying to say, friend. See, now here it is.
Sika wa oyo nazali ko meka koloba yango oyo moninga. Umoni sikawa yango uyu.
All these ministers up here on the platform. And Christ made this promise. See, it's been written.
Batei oyu nyonso likolo awa na itelo. Pe Kristo nde apesaki elaka oyu. Bomoni, ekomami.
When was it to come to pass? In the last days, just before the coming of the Lord. Is that right? It was to come to pass then.
Esengela kiko kokisamba tango nini? Na mikona suka penza. Liboso na boye na nkolo. Ezali bongo, esengela kiko kokisamba na tango wana.
Now that's the word that's prophesied today.
Bongo yangonde liloba oyo esakola mi pona lelo.
Not Luther's light, not Wesley's light, and not even the Pentecostal light. It's gone on up the road now.
Pole. Na Luther te, pole na Wesley te, atape pole ya ba Pentecôtiste te, ezali oyo ekobi mobembo kino awa sikoyo.
Now the Luther's all right, Methodist's all right, Baptist's all right, all of them Pentecostal, fine.
Kasi, pole na Luther ezalaki mabete, oyo ba Methodiste ezalaki mabete, ya ba Baptiste ezalaki mabete, nyoso wana ya ba Pentecôtiste ezalaki mabete.
There's all kinds sitting here tonight. It ain't the individuals.
Bino bato lolenge nyonso bofandi awa na pokwa oyo. Ezalite likambo ya mutu moko te.
What if you could never tell a Methodist anything about Luther because he believes in sanctification and Luther don't, see?
Bongo soki, okoka soko mokete, kuebisa Methodiste moko likambo natia na Luther. Po ete, ye andimaka kobulisama kati na Luther andimaka yango te bomoni.
You never tell Pentecost that sanctification is all of it. He's seen the restoration of the gifts. He ain't going to believe that. No, he's got more than that.
Boyebisa moto na Pentecote soki mokete ete kobulisama nde suka ya makambo po ete ye amoni bozongisami ya makabo. Akondima yango te. Te, azali na oyo, eleki oyo wana.
See, and that's the last church age that we had. The Bible says there'll be no more church ages.
Pumoni pe yango nde eleko yalingomba ya suka oyo tozali na yango. Pe Biblia, elobi ete, bileko mosusu yalingomba ekozala te.
But there's to be a gathering of the people. See, and here we are.
Kasi esengeli ete, bosangali moko ya bato ezala. Bomoni pe, ekokisami.
I remember the last Sunday.
Sikawa, bobo sanate, elembo ya suka.
Are we people looking for a promised son? Raise up your hand.
Boye biso pe, ete, tozali kozela, mwana na ilaka. Botombo aloboko.
Do you believe you are the seed of Abraham by being in Christ? Raise up your hand.
Bodibiete bozali mboto na Abraham. Wana bozali kati na Kristo. Botombola maboko.
Then seed of Abraham, receive your sign.
Boye mboto na Abraham. Boye mba ilembo na binu.
It isn't out in Babylon. It isn't out there in the denominational world. It's here among you. Those who are not in that mess out there. Believe it.
Ezali kuna na Babylon ete. Ezali kuna na mokili ya bibongiselite. Ezali awa katikati na bino. Ba oyo bazali kati na potopoto oyo kuna te. Bondimi yango.
Here's a woman. She's a total stranger to me. Somewhere around the same age. I never seen a woman in my life.
Mwasi moko ye oyo. Na yebiye ata mokete. Azali pene pene na bibulu kola ngai. Na mona mwasi oyo atambala mokote na bomo inangai.
If I could heal that woman, I would do it if she's sick.
Soki na kokaki, kubiki sa mwasi yango mbele na sali yango. Soki azali kobela.
I don't know nothing about her. You see her raise her hand a few minutes ago? I never seen her. She's just a woman standing there.
Na yebi likambo mokote na ntina na ye. Bomona ki ye kotombo aloboko eleki mwa miniti. Na mona ye atambala mokote. Azaibo bele mwasi moko oyo atelemi awa.
Today they come out here and brought a bunch of prayer cards. Mix them all up and give them to the people.
Yelo yo baye awa pe babemi liboke moko ya bakalati ya mabondeli. Na sangisi yango nyonso pe na kaboli yango na bato.
One got number one here, number 10 back there, number 15, number 7, number just like that. They're all mixed up right before you every day.
Moko azui numero ya liboso awa, moko numero ya zomi, kuna nasuka numero ya zomi na mitano, numero ya sambo, numero kaka ndenge wana nyonso ikisangisa makipenza liboso na bino. Mokola mokola.
And when they called, they just called all around from everywhere. See?
Petango ezali kobengama. Ezali kobengama bisika nyonso. Kouta epai na bipai. Bomoni?
And now you don't even have to have a prayer card. Just sit there and believe.
Pesikawa, osengeli te kozala nakalati ya mabondeli. Fanda kaka wana pendima.
Why can't pinch yourself tonight? Let's find out the hour we're living in.
Pona nini tukukite la muka na pongi na pokwa huyo yeba ngonga nini tuzali kubika kati na yango.
It's just about over too, friend. Just about over.
Bomoni, sikawa, ekomi lisusu penza pene na suka moninga. Penza pene na suka.
Now, if the God of Abraham raised up Jesus Christ from the dead, and that Jesus promised that in the last days the same signs that Abraham did.
Sikawa, soki nzambe na Abraham, sekwisaki Yesu, Kristo, utana bakufi, pe soki Yesu, alakaki ete na mikona suka binembo yango moko oyo Abraham.
If the angel, which was God in human flesh, done before Abraham, just before the promised son arrived, Jesus said the same thing would take place today.
Oyo mwange, oyo azalaki nzambe na zoto na moto, asalaki liboso na Abraham, penza liboso ete, mwana na ilaka ya, Yesu alobaki ete, likambo yango moko, eko sale malelo.
Now we see the atomics and the denominations and all those in the mess that they're in.
Sika watuzali kumona ba bombe atomique pe bibongiseli pe nyonso wana pe potopoto yo bazali kati na yango.
We see a Billy Graham down there and Oral Roberts and all them people out there.
Tuzali kumona Billy Graham moko kuna pe Oral Roberts pe bato nyonso wana kuna.
The Pentecostal messenger and the denominational messenger down there, we see all that going on, carrying out the sign.
Montindami ya ba Pentecôtiste pe montindami ya bibongiseli kuna tozali komona nyonso wana ko salema kukokisama elembo yango.
Billy Graham, a theologian to the dot, what the denomination believes in.
Billy Graham, moto na likindo ya solo solo, oyo lingomba ebongisami ezali kondimela.
Oral Roberts, a healer to the dot, just exactly what the Pentecost.
Oral Robert, na likabo ya solo solo ya kubikisa babeli, penza penza oyo ba pentecotiste.
But look here, there's something else promised to the seed of Abraham.
Tasiboyo kailoko moko ezali. Oyo elakami epai na momboto na Abraham.
There they are down in the mucks and nominations.
Bango wana. Katikati na mangumba wana oyo ebongisami.
There's something out of the denomination supposed to happen.
Amen.
Gathering the people. We'll leave it go for tomorrow night.
Eloko moko kuutana. Mangomba oyo ebongisami esengeli okokisama kusangisa bato to bomba yango pona lobi na pokwa.
Watch, I don't know that woman. I'll turn my back to her.
Botala malamu na ibi mwasi yango te na kopesa ye mokongo.
If the Lord God will say something to that woman, if maybe it's domestic, maybe it's financial, maybe it's sick, I don't know. She'll know whether it's the truth or not.
Soki kolon zambe, ayebisi mwasi yango likambo moko, tango mususu ezali likambo oyo, etali ndako na ye, tango mususu ezali likambo oyo, etali misolo, tango mususu ezali likambo oyo, etali bokono, ngai nayebite. Yende, akoyeba soko, ezali solo tote.
If he'll do the same thing tonight that he did then, would you believe the God of Jesus Christ promised to be here in the last days?
Soki na pokwa oyo asali obele ndenge moko na oyo asalaka kala kala bokundimela nzambe oyo Yesu Kristo alakaki ete akozala awa na mikona suka.
How many believe that we're living like in Sodom when the whole world's gone into a sodomite condition?
Batoboni bandimi ete tozali kobika pela moko na Sodom tango mokili mobimba ekoti kati na ezaleli ya Sodom.
How many believe what I've told you tonight's the truth?
Boni kati na bino bandimi ete oyo na lobeli bino na pokwa oyo ezali solo.
Then children and seed of Abraham, believe God.
Bongo bana pe momboto na Abraham boni melanzambe.
I sort of get it out of your mind. I'm trying to say something to the woman, looking her in the face, or get all the things about telepathy or whatever you want to know.
Bongo ponako bimisa na makanisi na bino ete nazali komeka kolobela mwasi oyo likambo wana ezalinga iko tala ye na ilongi to kubimisa makambo nyonso oyo etali botangi makanisi to nyonso oyo bolingi koyeba.
Anybody that knows about telepathy shouldn't have better sense than that.
Moto oyo nyonso ayebi makambo oyo etali botangi makanisi ako kanisa malamu koleka bomoni.
Did you ever see a telepathist preaching the gospel? Did you ever see a spiritualist preaching the gospel, doing signs and wonders, proclaiming Jesus Christ the same? No.
Bosili komona motangi na makanisi kotea sango malamu. Bosili komona moto oyo ya soloka na molimo kotea sango malamu. Kosala bilembo pe makamwisi. Kosala ete Yesu Kristo azala mutindo moko te.
See, it's people's mind. See, they're blind.
Bomoni ezali bobele, ezali makanisi na bato. Bomoni bazali bakufi miso.
You believe they can be blind? The Bible said they would be. Is that right?
Bondimi ete bakoki kozala bakufi miso. Biblia elobi ete bakozala bongo. Ezali bongo?
Heady, high-minded, lovers of pleasure more than lovers of God, truth-breakers, false accusers, incontinent, despisers of those that are good, having a form of godliness but denying the power thereof.
Bato nanko, bato bavimi na lolendo, bayo bakolinga kamalamu na bango penza kuleka bolingo epai na Nzambe. Bazangi boboto batongi, batomboki, baini na malamu, bato, bazali na lolenge na kosambela nde, bazali na koyanga na nguyana yango.
Didn't Jesus say in St. Matthew 24:24 that the two spirits in the last days would almost deceive the very elected if it was possible? But it is impossible.
Yesu alobaki ete, kati na Mateo, Matayo, tukumi bale na mine ete, milimo yango mibale, na mikolo na suka, ekokoma pene pene na kupenguisa bapo na mipenza, soki nde ekokoka.
They were in God's thoughts at the beginning. They're part of God.
Bazalaki kati na makanisi na Nzambe na ibandeli. Pe bazali eteni na Nzambe.
Now God of Abraham, Isaac, and Jacob, let it be known tonight that I'm telling the truth about you. It's you, Lord.
Tikawa Nzambe na Abraham, Isaka, pe Yakobo. Tika ete, yebana na pokwa oyo ete, nazali koloba solo nantia na yo ezali yonkolo.
Humbly let your servants be able to get their own thoughts out of the way that you could use our bodies for your glory in Jesus name the Son of God amen.
Kati na komikitisa tika ete basali na yo bazala na makoki ya kotia makanisi na bango pembeni ete okoka kosaila banzoto na biso pona kembo na yo na kombo na Yesu mwana Nzambe amen.
What is a gift? Not something you take and chop and turn. No.
Likabo ezali nini? Ezali te eloko oyo okamata pona kopapa na yango pe kobongola te.
It's knowing how to get yourself out of the way that God can use you.
Ezali ete oyeba ndenge nini kumilongola na nzela ete Nzambe akwa kosaila yo.
A gift is only getting yourself out. Then God uses.
Likabo ezali bobele kumilongola. Bongo Nzambe asaila yango.
A lady behind me is going to die right away if she isn't healed.
Mwasi oyo azali sima na ngai akokufa sikawa soki abikisami te.
The lady behind me has just been prayed for by another man recently.
Mwasi oyo azali sima na ngai bauti kobondela pona ye na moto mosusu eumeli te.
She's got cancer. The cancer is in her breast and also in her lungs.
Azali na cancer. Cancer yango ezali na libele na ye pe lisusu na mipululu na ye.
And she was just recently prayed for, and she's trying to accept it by faith that she's healed. That's thus saith the Lord.
Pe bauti kobondela pona ye eumelite. Pe azali komeka koyamba yango na nzela na kondima ete abikisama. Ezali yango elobi nkolo.
Is that true, lady? If it's right, raise your hand to the audience.
Madame, ezali ya solo. Iyo na tembete ezali solo. Soko ezali bongo. Pipa lo boko na yo na bayuki.
The God of Abraham still lives.
Nzambe na Abraham azali tango nyoso na bomoi.
All right, go believe what you believe and you'll get well. Amen.
Malamu, koba kondiba oyo undimi pe okoyoka nzoto malamu. Amen.
You believe? You say, what about the audience?
Bondimi, Bolobi, Bongo, Bayoki.
This woman sitting here on the end of the row, second lady right there.
Mwasi oyo, oyo afandi awa, oyo nasuka na molongo, mwasi ami balekuna.
When I turned around this there, I seen something, a thing around her arm, blood pressure pumping. She's got high blood pressure.
Tango na baluka kina moni eloko moko, kakawana, eloko moko. Ezingi loboko na ye. Makila ya nzoto kotambola nokinoki. Azali na bokono ya hypertension.
Is that right, lady? Raise up your hand. If you believe, your blood pressure will go down.
Madame, ezali bongo, tombo loboko. Soki ondimi, tension na yo ekokita.
The God of Abraham is still on the scene. He's just exactly what it was. The word of God for this day.
Nzambe na Abraham azali naino kosala azali penza oyo yango ezalaki liloba na Nzambe pona lelo.
How do you do? You believe now? Have faith in God.
Mbote, undimisi kawa, zana kundimepa na Nzambe.
You seem to be just a child. God knows your heart, young lady. I don't.
Amwana ilokola mwana, Nzambe nde ayebi motema na yo, ilenge mwasi, ngai na yebi te.
Do you believe God's able to reveal to me what's wrong? Will you believe him if I will?
Ondimiete Nzambe, azali na makoki ya komoni sangai nini, ezali kotambola te, okondima yeso ki nasali yango?
It's not for you, it's for somebody else. That's your brother.
Ezali pona yote. Ezali pona moto mosusu. Ezali nde ndeko na yo ya mobali.
And he's very serious. And he's in a city north here. Delirium.
Azali kobela makasi pe. Azali na ngumba moko oyo. Ezali awa epai na likolo na Tulare.
And he's in a hospital. And he's got leukemia. And the doctor's giving up to die. No hopes at all. That's right.
Azali na l'hôpitalo. Pe azali na kanser ya makila. Pe minganga balobaki ete akokufa. Elikia ezali ata mokete. Ezali bongo?
Do you believe?
Yes. Yeah.
All right. What you got in your hand? Take that and lay it on me. Go back. Believe.
Amen. Ondimi, mwasi yango wana azali kolela. Alobiete iyo. Malamu, osimbi nini na loboko na yo. Kamata yango. Pe tia yango likolo na ye, pe kotia tembe na yango te. Ndima. Amen.
You believe? I never seen the lady in my life. But God remains God.
Ondimi, na mwana eno mwasi, oyo na bomo inangai te. Kasi Nzambe, azalika ka Nzambe.
Now tell me a human being can do that.
Sikawa, yepisangai. Moto akoki kosala yango?
It isn't in the making of a human being to do it.
Na motindo moto a salema akoki kosala yango te.
It's a God that Jesus Christ promised that would be here in the last days and would vindicate himself just before the seed of Abraham as it was in the days of Sodom.
Ezali nde Nzambe. Oyo Yesu Kristo alakaki ete ekozala awa na mikona suka. Pe ete akomi tato la ye moko penza liboso na mumbuto na Abraham pe la moko na mikono na Sodoma.
Now here, I don't know the lady. We're strangers to one another. I guess our first time meeting in life.
Awa sikoyo, na ebi mwasi yote, ngai na yeto ebanite na bomo inabiso na banzi.
You believe me to be his servant?
Yes.
You believe this to be the word?
Yes.
Ondimiete nazali mosali na ye. Ondimiete oyo ezali liloba.
And you know that if this word is still a discerner of the thoughts and intents of the heart, is that right?
That's right.
Pe oyebi ete soki liloba oyo ezali tango nyonso komeka makanisi pe mikano na mitema. Ezali bongo?
The word is a healer also. If you can believe it, you do.
Diloba ezali pe mobiki sina nzoto. Lisusu soko okoyi kondima yango. Ondimi?
Your shadow too with a dark shadow. It's cancer.
Elili moko pe ya moindo ezipio. Ezali cancer.
You believe that God can tell me where that cancer is?
Pe ondimi ete Nzambe akoki koyebisangai. Epai wapi cancer yango ezali?
It's in the lower intestine, so the doctor says.
Ezali na misopo na yo nanse, ndenge munganga alobaki.
You believe now you'll be healed?
Amen.
Oh, don't doubt it all, and God will make you well. Amen.
Undimisi kawa ete okobiki sama. Kende, pe kotia tembe, ata mokete, pe Nzambe akobiki sa yo. Amen.
You believe, everybody?
Sure.
This is exactly what he promised to do. Have faith in God. Don't doubt.
Binonyo sobondimi.
Penza oyo alakaki ete akosala. Bozaina kondima epa inanzambe. Boti atembete.
We're strangers to one another. I don't know you.
Ngaina yoto ebanite na yebi yote.
If we're strangers, let the audience know that we hold our hands. I've never seen the woman in my life.
Soki to yebanite, taisa yango na liangani. Tombola loboko na yo. Namona naino mwasio yote na bomo inangai.
You believe out there? You believe it's Jesus Christ? What is it? It's His Word. Yes.
Bino kuna bondimi? Bondimi ete ezali Yesu Kristo. Ezali nini? Ezali lobana ye.
When these people reject it, they're not rejecting a man, they're rejecting the Word.
Tango bato ba boyi yango. Bazali ko boya motote. Bazali ko boya nde liloba.
It's the Word that was on the outside, couldn't get back in.
Ezali nde liloba oyo. Ezalaki libanda. Ezalaki kokoka kozonga lisusu na kati te.
Now, the lady's a stranger to me. I've never seen her in my life.
Sikaba, mwasi oyo, na yebi ete, na mona naino yete na bomo inangai.
God's a healer. It might not be for healing, it might be for something else. But if God will explain to me what's your trouble, will you believe me?
Nzambi azali mobiki sina nzoto. Mbala mususu, ezali na yango po na lobiko na nzoto te. Eko kiko zala po na likambo mususu. Kasi soki nzambi, Ndiboleli ngai nini ezali kotungisa yo. Okundiba ngai?
The first thing you want prayer for is you got a bad ear. One of your ears you can't hear out of it. That's right. That's true.
Likamba liboso oyo. Olingete babonde la pona yo ezali ete litoi na yo ekufa. Litoi na yo moko eyokaka na yangote.
And then you got a habit. And you want to get rid of that habit. It's smoking cigarettes.
Simana yango ozaina omesano moko. Pe olingi kotika omesano yango. Ezalinde komela makaya.
Put your finger in your good ear now. All right? Your good ear. All right?
Tia mosapi sikawa na litoyi na yo oyo ya malamu. Malamu. Na litoyi oyo ya malamu. Malamu.
Now believe God and go on your road and you won't smoke any more cigarettes either if you'll believe.
Sika wandima nzambe pe koba mobembo na yo pe tika pe okomea lisusu makaya te soko ondimi.
Oh, the Lord bless you. You see what happened. Is he real?
Oh! Hey! Yeah.
Kende pe kolo apambola yo. Bomoni, nini esalami, ezalia solo solo. Boyete.
I don't know you. We're strangers to one another. I've never seen you in my life, but God knows you.
Na ebi yote. Ngai na yo, toyebani te. Namona na ino yote na bomo inangai. Kasi nzambe, aibi yo.
If God can tell me something about you, would you believe?
Soki nzambe, akuiko ebisa ngai, likambo moko natia na yo. Okondima.
Will the whole audience believe?
Bayoki nyoso. Bokondima.
Anybody out there know the woman? Anybody in the audience know the woman? All right, you know where this to be true or not.
Bino kuna. Moto moko moko. Aibi mwasioyo. Moto moko kati na bayoki. Aibi mwasioyo malamu. Yonde oyebi soki oyo ezali solo tote.
This should settle it. This should tell the truth.
Oyonde esengeli kukata likambo. Oyonde esengeli kutali sabosolo.
Now you see what's happened just the last few minutes. See, it's just, I'm staggering. See, it's just everything's becoming blind to me.
Sika wabukuki kumona oyo esalemi kaka kati na mwa minute oyo euti koleka. Bomoni, ezali bobele nazali kotenga tenga. Bomoni, ezali bobele ete biloko nyonso. Ezali kokoma molili na miso na ngai.
It's discerning. See, it's the Holy Spirit. It's not me. It's the Word promised for this day.
Bomoni, ezali ko sosola, bomoni. Ezali nde molimo santo. Ezali ngaite. Ezali nde liloba. Oyo e la kamaki pona lelo.
It's never been since the days of the apostles. It never has been.
E salama lisusu te uta mikolo na bantoma. E salama lisusu atamba la moko te.
Before we said it, just before the coming of the Son of Man, as it was in the days of Lot, so shall it be in the coming of the Son of Man.
Kasi, esika ilobamaki, penza penza liboso na bolei na mwana na moto, pela moko na mikolo ya lota, ekozala lokola makambo oyo na mokolo na bolei ya mwana moto.
Unbelievers don't believe it. They're not expected to believe it. But believers believe it.
Bazangi kundima. Bandima kayangote. Motope ati motema te ete bandima yango. Kasi bandimi bandima kayango.
Now if the Holy Spirit will reveal this, how many will believe with all your heart you raise your hand?
Sikawa, soki moli mosanto amonisi oyo. Boni bakundima na motema mubimba. Boroki kotombo aloboko.
You got some damage. You've had a car accident. It's pulled some vertebrae loose in your neck. You also got a kidney pulled loose.
Ozali na mwa mbeba. Ozwaka likama na motuka. Etangola kiyo mikuwa. Mususu ya kingo na yo. Mompiko na yo. Mokope. Etangwa ki.
That's right, isn't it?
Yes, sir.
You believe?
Yes.
You'll be all right.
Ezali bongo boyete ondimi okoyoka malamu nkolo asanzolama.
You believe God heals kidney trouble? Then go ahead and accept your healing.
Ondimi ete nzambe akobikisa bokono na mimpiko boye kende liboso pe yambalo biko na yo.
Come, lady. Look this way. You believe God heals heart trouble?
Madame, yaka. Tala epaibui. Ondi mette nzambe. Arobik sapasi ya motema.
Or go on your road, believe in your heart, will get all right.
Malamu, koba mubembo pe ndima. Pe motema na yo. Eko kuma malamu.
You believe God can heal your back? Make you up, go on, believe it.
Yakawa. Ondi mette nzambe. Akokiko biki sa mokongo na yo. Kopesa yo bokolongonu na bongo kende pe ndima yango.
Just believe God, that's all you have to do.
Ndima ngobele nzambe, yango nde nyoso oyo osengeli kosala.
Come later. You believe God heals stomach trouble? Go eat your supper. Believe with all your heart.
Amen.
Madame Yaka, undimiete nzambe, akobikisa pasi ya likundu, kende kolia bilei na yo, ya pokwa ndima na motema na yo mubimba.
Come. You believe God can heal arthritis? Then go believe in him, and God will make you well.
Yaka. Ondimete nzambe akoyiko bikisa mingai ya mikuwa po kende ndima pesala pe nzambe akopesa yo bokolongonu.
All right. Come. You believe with all your heart? You believe in arthritis again?
Malamu. Yaka. Ondimi na motema na yo mubimba. Ondimi, lisusu mingai na mikuwa.
You believe that God can make you well? Go on, believe it. Say thank you, Lord.
Ondimi ete nzambe, akokiko pesa yo bokolongonu, kende, ndima yango, loba natondi yonkolo.
How many believes out there? Do you believe?
Boni kuna. Boni bandimi. Bondimi.
This lady saying here, the red dress on, raising up her hand right here, suffering with high blood pressure. You believe God can make you well?
Mwasyo ya vanti ya wa. Oya alati mokoto ya motani. Oya tombo iloboko kaka awa. Azaliko bela boko na hypertension. Ondimiete nzambe. Akoki ko pesa yo bokolongonu.
You do? All right. Lay your hands over on that lady next to you down there and tell her voice is going to get all right.
Ondimi. Malamu, tia maboko na yo likolo na mwasi oyo wana pene na yo, kuna pe yebisa ye ete mongongo na ye ekobonga. Amen.
There it is.
Hallelujah.
Amen. Do you believe? Have faith.
Yango wana. Amen. Ondimi. Zana kondima.
Here's a man sitting here having hemorrhages. You believe, sir, sitting right here.
Tala mobali moko afandi awa. Azali na bokono ya botangi makila. Ondimi, monsieur. Oyo afandi awa.
Yes, got hemorrhage. You believe it'll heal?
Iyo. Ozali na bokono ya botangi makila. Yo ondimi ete... Ekosila.
The lady next to you has hemorrhages also. And she has a back trouble.
Mwasi yo pena yo. Azali pena bokono ya botangi makila. Azali pena na pasi ya mokongo.
Do you believe God's going to heal you? You do? Raise your hand and accept it.
Ondimi ete nzambe ya kobikisa yo. Ondimi. Tombo aloboko pe yamba yango. Ndima.
This lady next to you has trouble with her legs and with her hip. You believe that that's right, lady?
Mwasi yo pene na yo, azali na mitungisi ya makolo, pe na loketo. Madame, ondimi ete, yangwe zali bongo?
You believe it you'll be healed? Or raise up your hands, I accept it.
Ondimi ete, okobikisama. Bwe, tombola loboko, loba, na yambi yango.
Or if the lady next to her has infection, you believe that God will heal the infection, young lady, with the glasses on?
Madame, mwasi yo pene na ye, azali na bokono, ya mikolobe. Ondimi ete nzambe. Akobikisa bokono yango. Yo elenge mwasi oyo olati bataratala.
Raise up your hand and say I accept it. All right, believe it.
Tombo aloboko loba na yambi yango. Malamu. Ndima yango.
The lady next to her has kidney trouble. Do you believe God will heal the kidney trouble, lady? All right, raise up your hand and accept it.
Mwasi oyo pe na ye azana pasi ya mipiko. Madame, Odimi ete nzambe, akubikisa pasi ya mimpiko, malamu, tombola loboko ya mba yango.
The little girl next to her has a garter. You believe that God will heal the garter? Raise up your hand, accept it.
Mwana mwasi oyo pene na ye azali na limeu. Odimi ete nzambe, akosisa limeu yango, tombola loboko ya mba yango.
How many believes with all your heart? Then stand up on your feet and accept it.
Boni bandimi. Na motema, mobimba, boye bo tele mapebo yamba yango.
Raise up in the presence of the God of Abraham, Isaac, and of Jacob.
Bo tele maliboso, na nzambe ya Abraham, na Isaka, pela Yakobo.
In the name of the Lord Jesus Christ, may the Holy Ghost fall into the building now and heal every person in divine presence.
Na kombo na kolo Yesu, tika yete monimo santo akitakati na ndakoyo sikawa. Pea biki sa moto nyoso oya zwami liboso na nzambe.